Buku la Yobu. Yobu mutuwani. Yobu osa otsidwabe, alimbika kutama Mulungu. Panali muntu mdziko la Uzi, dzina lake ndiye Yobu. Ndipo muntuyu, anali wangwiro ndi wowongoka. Wakuopa Mulungu ndi kupewa zoyipa. Ndipo anabala ana amuna asanu ndi awiri, ndi ana akazi atatu. Zoweta zakenso, zinali nkhosa zikwi zisanu ndi ziwiri, ndi ngamira zikwi zitatu, ndi ng'ombe za magoli mazana asanu, ndi abulu akazi mazana asanu, antchito ake omwe ndi ambiri. Chotero munthuyu anaposa anthu onse akummawa. Ndipo ana ake amuna anamuka kukachita madyerero mnyumba ya yense pa tsiku lake. Natumiza mthenga kuita na alongo awo atatu, adzadye na dzamwe nawo. Ndipo kunatero, atatha masiku a madyererowa, Yobu anatumiza mawu nawapatula. Nauka mamawa, nafukiza nsembe zopyereza, monga mwakuwerenga kwa iwo onse. Pakoti Yobu anati, kapena anachimwa ananga, nachitira Mulungu mwano mtima mwawo, anatero Yobu masiku onse. Ndipo panali tsiku lakuti ana a Mulungu anadza kudzionetsa kwa Yehova na dzanso Satana pakati pawo. Nati Yehova kwa Satana, ufuma kuti, nayankha Satana kwa Yehova nati, kupitapita mdziko ndi kuyendayenda mmwemo. Ndipo Yehova anati kwa Satana, kodi waonerera mtumiki wanga Yobu? Pakuti palibe wina wonga iye mdzikomo, munthu wangwiro ndi wongoka, wokuopa Mulungu ndi kupewa zoyipa. Nayankha Satana nati kwa Yehova, kodi Yobu aopa Mulungu pachabe? Kodi simuna mchinga iye ndi nyumba yake ndi zake zonse pomzinga ponse? Ntchito ya manja ake mwayidalitsa ndi zoweta zake zachuluka mdziko. Koma mutambasule dzanja lanu ndi kumkhudzira zake zonse, ndipo adzakuchitirani mwano pamaso panu. Nati Yehova kwa Satana, taona, zonse ali nazo zikhale mdzanja mwako, pa iye pokha usatambasula dzanja lako. Natuluka Satana pamaso pa Yehova. Tsono panali tsiku loti ana ake amuna ndi akazi anali mkudya ndi kumwa vinyo mnyumba ya mkulu wawo. Nafika mthenga kwa Yobu nati, ng'ombe zinali kulima ndi abulu akazi anali kudya pambali pawo. Koma anazigwera aseba nazitenga nawaphanya mata ndi lupanga lakuthwa, ndipo ndapulumuka ine ndekha kudzakuwuzani. Akalichilankhulire uyu anadza winanso nati, wagwa moto wa Mulungu wochokera kumwamba, wapyereza nkhosa ndi anyamata, nuzinyeketsa, ndipo ndapulumuka ine ndekha kudzakuwuzani. Akalichilankhulire uyu anadza winanso nati, Ababiloni anadzigawa magulu atatu, nazigwera ngamira, nazitenga, nawaphanya mata ndi lupanga lakuthwa, ndipo ndapulumuka ine ndekha kudzakuwuzani. Akalichilankhulire anadza winanso nati, ana anu amuna ndi akazi anali mkudya ndi kumwa vinyo mnyumba ya mkulu wawo, ndipo taonani, inadza mphepo yayikulu yochokera ku chipululu, niomba pa ngodya zonse zinayi za nyumbayo, nigwa pa anyamatawo nafa, ndipo ndapulumuka ine ndekha kudzakuwuzani. Pamenepo Yobu ananyamuka, nang'amba mala yake, nameta mutu wake, nagwa pansi nalambira nati, ndinatuluka mmimba ya mayi wanga wamaliseche, wamaliseche ndidzamukanso. Yehova anapatsa, Yehova watenga, lidalitsike dzina la Yehova. Mwe ichi chonse, Yobu sana chimwe kapena kunenera Mulungu cholakwa. Yobu mutu tu. Panaliso tsiku lakuti anadza ana a Mulungu kudzionetsa kwa Yehova. Nadza Satana yemwe pakati pawo kudzionetsa kwa Yehova. Ndipo Yehova anati kwa Satana, ufuma kuti? Nayankha Satana nati kwa Yehova, kupitapita mdziko ndi kuyendayenda mmwemo. Ndipo Yehova anati kwa Satana, kodi waonerera mtumiki wanga Yobu? Pakuti palibe wina wonga iye mdzikomo, munthu wangwiro ndi wowongoka wakuopa Mulungu. Ndikupewa zoipa, na umirirabe kukhala wangwiro, chinkana undisonkhezera ndi muononge kopanda chifukwa. Nayankha Satana nati kwa Yehova, khungu kulipa khungu, inde munthu adzapereka zonse ali nazo kuombola moyo wake. Koma tambasulani dzanja lanu ndi kukhudza fupa lake ndi mnofu wake, ndipo adzakuchitirani mwano pamaso panu. Ndipo Yehova nati kwa Satana, taona, akhale mdzanja lako, moyo wake wokha uwuleke. Natuluka Satana pamaso pa Yehova, nazunza Yobu ndi zilonda zowawa, kuyambira kuphazi lake kufikira pakati pa mutu pake. Ndipo anadzitengera phale, kudzikanda nalo, nakhala pansi mmapulusa. Pamenepo mkazi wake ananena naye, kodi uwumiriranso kukhala wangwiro? Chitira Mulungu mwano ufe. Koma ananena naye, ulankhula monga amalankhula akazi opusa. Ha! Tidzalandira zokoma kwa Mulungu kodi, osalandiranso zoipa? Pa ichi chonse, Yobu sanachimwe ndi milomo yake. Mabwenzi yake atatu, adzacheza naye. Atamva tsono mabwenzi atatu a Yobu za choyipa ichi chonse chidamugwera, anadza yense kuchokera kwawo. Elifazi wa ku Temani, ndi Bilidadi Msuki, ndi Zofari wa ku Naama. Napangana kudzafika kumulirira ndi kumsangalatsa. Ndipo pokweza maso awo ali kutali, sana mdziwe, nakweza mau awo nalira. Nang'amba yense mala yake, nawaza fumbi kumwamba ligwe pa mitu pawo. Nakhala pansi pamodzi naye pa nthaka masiku asanu ndi awiri usana ndi usiku. Palibe mmodzi ananena naye kanthu, popeza anaona kuti kuwawaku nkwakukulu ndithu. Yobu mutu firii. Madandaulo a Yobu. Atatero, Yobu anatsegula pakamwa pake, natemberera tsiku lake. Nalankhula Yobu nati, litayike tsiku lobadwa ine, ndi usiku wowudati, wayimanayi mwana wamamuna. Tsiku lija likhale mdima, Mulungu asalifunse kumwamba, ndi kuwunika kusaliwalire. Mdima ndi mthunzi wa imfa, ziliyese lawo-lawo, mtambo ulikhalire. Zonse zodetsa usana bii ziliopye. Usiku uja mdima weniweni uugwere, usakondwerere mwa masiku a mchaka. Usalowe mchiwerengedwe cha miezi. Aha, usiku uja ukhale chumba, kuimbira kokondwera kusalowe mmwemo. Autemberere iwo akutemberera usana. Odziwa kuutsa Leviatani. Nyenyezi zachizire zire zide, uyembekezere kuunika koma kuusowe. Usaoni kupenyuka kwa mbanda kucha. Popeza suna tsege pa makomo ake mimba ya maiwanga. Kapena kundibisira mavuto pa masopanga. Ndinalekera nji kufera mimba, ndikupereka mzimu wanga pobadwa ine. Anandilandirira nji maondo, kapena mawere kuti ndi yamwe, pakuti ndikadagona pansi pomwepo ndikukhala chete. Ndikadagona tulo, pamenepo ndikadaona popumula. Pamodzi ndi mafumu, ndi mapungu apa dziko, akudzimangira mmabwinja. Kapena pamodzi ndi akalonga, eni yake agolide, odzaza nyumba zawo ndi siliva. Kapena ngati nsenye yobisika, ndikadakhala kuli zii, ngati makanda osaona kuunika. Apo oyipa alika kumavuta, ndi apo ofowoka mphamvu akhala nkupumula. Apo amkaidi apumula pamodzi, osamva mawu awofulumiza wawo. Ang'ono ndi akulu alikomwe, ndi kapolo amasuka kwa mbuye yake. Amningiranje kuunika wovutika, ndi moyo kwa iye wakuwa wa mtima, wakuyembekezera imfa koma kuli zii, ndi kuyikumba koposa chuma chobisika. Wakusekerera ndi chimwemwe, ndi kukondwera pakupeza manda, amuonetseranji kuunika munthu wa njira yobisika amene wamtsekera Mulungu? Pakuti ndikati ndidye, kumadza kuusa moyo kwanga, ndikudzuma kwanga kumathiridwa ngati madzi. Pakuti chimene ndinachiopa chandigwera, ndi chimene ndachita nacho mantha chandidzera. Wosakhazikika ndi wosakhala chete, ndi wosapumula ine, koma mavuto anandidzera. Yobu mutufolo. Elifazi adzudzula Yobu. Pamenepo Elifazi waku Temani anayankha nati, munthu akayesa kunena nawe mawu, kodi udzamva nawo chisoni? Koma akhoza ndani kudziletsa kunena? Taona iwe, walangiza unyinji, walimbitsa manja awo fowoka. Mawu ako anachirikiza iye amene akadagwa, walimbitsanso maondo otewa. Koma tsopano chakufikira iwe, ndipo ukomoka. Chikukhudza ndipo uvutika. Kodi kulimbika mtima kwako, sindiko kuti uopa Mulungu, ndi chiyembekezo chako sindiwo ungwiro wa njira zako? Takumbukira tsopano, watayika ndani wosapalamula konse, kapena wongoka mtima alikhidwa kuti, monga umo ndaonera, wolimira mphulupulu, nabzala vuto, akululapo zomwezo. Atayika ndi mpweya wa Mulungu, nathedwa ndi mpumo wa mkwiyo wake. Kubangula kwa mkango, ndi kulira kwa mkango wa ukali kwaletsedwa. Ndi mano a misona ya mkango athyoledwa. Mkango ukalamba, udzifera posowa mkoka, ndi misona ya mkango wa ukazi imwazika. Anditengera mau mtseri, mkutu mwanga ndinalandira kunong'oneza kwake. Malingaliro a masomphenya a usiku, powagwira anthu tulo tatikulu. Anandidzera mantha ndi kunjenjemera, nanthunthumira nako mafupa anga onse. Pamenepo panapita mzimu pamaso panga, tsitsi la thupi langa lidati nyawunyawu. Unayima chilili, koma sindinathe kuzindikira maonekedwe ake. Panali mzukwa pamaso panga, kunali chete, ndipo ndidamva mawu akuti, kodi munthu adzakhala wolungama ndi kuposa Mulungu? Kodi munthu adzakhala woyera woposa mlengi wake? Taona, sakhulupirira atumiki ake, nawo anenera amithenga ake zopusa. Kopambana kotani nanga iwo, akukhala mnyumba za dothi, amene kuzika kwawo kuli mfumbi, angothudzulidwa ngati njenjete. Kuyambira mmawa kufikira madzulo athudzuka. Aonongeka kosatha, osasamalirako munthu. Kukometsetsa kwawo, sikumachotsedwa nawo. Amafa koma opanda nzeru. Yobu mutu faifi. Itana tsono, pali wina wakukuyankha kodi? Ndipo udzatembenukira kwa yani wawera mtimawo? Pakuti mkwiyo umapha wopusa, ndi nsanje imakantha wopanda pake. Ndinapenya wopusa woyala mizu, koma pomwepo ndinatemberera pokhala pake. Ana ake akhala wotekeseka, napsinjika kuchipata, wopanda wina wakuwapulumutsa. Zokolola zawo anjala azidya, azitenga ngakhale kuminga, ndi aludzu ameza chuma chawo. Pakuti nsautso sutuluka mfumbi, ndi mavuto sapuka mthaka. Koma munthu abadwira mavuto, munga mbaliwali zikwera zuluzika. Koma ine, ndikadafuna Mulungu, ndikadayikira mlandu wanga Mulungu. Amene achita zazikulu ndi zosalondoleka, zinthu zodabwitsa zosawerengeka. Amene avumbitsa mvula pa nthaka, natumiza madzi pa minda, kuyika upeputsidwe pa malo ponyamuka, kuti iwo amaliro akwezedwe kosatekeseka. Apititsa pachabe ziwembo zawo ochenjera, kuti manja awo sangathe kuchita chopangana chawo. akola ini nzeru mkujenjira kwao, ndupo nguwa upotoka mtima, usontwa kira pachabe. Iyo ako manandi mdima palizua, na yamba sadzua liri pagati pamutu munga usiku. Apulu mutsao mpawi kulupanga la kukamwa kwao, ndiku dzanja la wampamvu. Potero, au mpawi alinacho chiyembekezo, ndi mpulupulu ya tsekedwa pakamwa. Taona, woda la munthu amene mulungu amdzudzula, chifukwa chake usapeputsa kulanga kwa wamphamvu yonse. Pakuti apweteka na manganso mabala, alasa, ndi manja ake omwe apoletsa. Adzakupulumutsa mmasautso asanu ndi limodzi, chinkana mwa asanu ndi awiri palibe choyipa chidzakukhudza. Adzakuwombola kuimfa mnjala, ndi kumphamvu ya lupanga munkhondo. Udzabisikira mkwapulo walilime, sudzachiona ponso chikadza chipasuko. Chipasuko ndi njala udzaziseka, ngakhale zilombo zapadziko osaziopa. Pakuti kudzakhala ndi pangano ndi miyala yakuthengo, ndi nyama zakuthengo zidzakhala nawe mumtendere. Ndipo udzapeza kuti pahema pako mpamtendere. Nudzazonda za mbanja mwako osasowapo kanthu. Udzapezanso kuti mbewu zako zidzachuluka, ndiobala iwe ngati zitsamba zapadziko. Udzafika kumanda utakalamba, monga abwera nawo mtolo wa tirigu mnyengo yake. Taona, ichi tachifunafuna chili chotero. Uchimvere, nuchidziwire weka. Yobu mutu sikisi. Yobu adzilungamitsa pakudandaula kwake. Koma Yobu anayankhanati, mwenzi atayesa bwino chisoni changa, ndikuika matsoka anga pamodzi pamuyeso. Pakuti zikadalemera tsopano koposa mchenga wa kunyanja, chifukwa chake mawu anga ndasonthokera kunena. Pakuti mivi ya wamphamvu yonse yandilowa, mzimu wanga uumwa ulembe wake. Zoopya za Mulungu zindindandira nkhondo. Kodi mbidzi ili lapokhala nawo msipu? Ili lakodi ng'ombe pachakudya chake? Kodi chinthu chosakolera chijeka chopanda mchere? Choyera cha dzira chikolera kodi? Zimene moyo wanga ukana kuzikhudza, zikunga chakudya chosakolera kwa ine. Aha, ndikadakhala nacho chimene ndichipempha, Mulungu akadandipatsa chimene ndichirira. Chimkomere Mulungu kundiphwanya, alole dzanja lake lindilike. Pamenepo ndidzasangalala, ndidzakondwera nacho chowawa chosandileka. Pakuti sindinawabise mawu awoyerayo. Mphamvu yanga njotani kuti ndiyembekeze? Mathedwe anga ndiwotani kuti ndipirire? Kodi mphamvu yanga ndiyo mphamvu ya miyala? Mnufu wanga ndi mkuwa kodi? Mulibe thandizo mwa ine ndekha, chipulumutso chandithawa. Iye amene akadakomoka, bwenzi lake ayenera kumchitira chifundo. Angaleke kuopa wamphamvu yonse. Abale anga anachita monyenga ngati kamtsinje, ngati madzi ati mitsinje akupitirira. Amada chifukwa cha madzi owundana. Menemo chipale chofewa chibisika, atafikira mafundi, mitsinje iwuma. Kukatentha, imwerera m'malo mwawo. Aulendo akutsata njira yawo apatukapo, akwerera potisee na Tayika. Aulendo akutema, anapenyerera, makamu akusheba anayiyembekezera. Anazimidwa popeza adayikhulupirira, anafikako nathedwa nzeru. Pakuti tsopano mukhala momwemo, muona choopsa muchitapo mantha. Ngati ndinati mundipatse, kapena muperekeko kwa ine chuma chanu, kapena mundilanditse mdzanja la mdani, kapena mundiwombole mdzanja la woopsa. Mundilangize, ndipo ndidzakhala chete ine. Mundizindikiritse umo ndinalakwira. Mawuongoka sindi wamphamvu, Koma kudzudzula kwanu, mudzudzula chiyani? Kodi muyesa kudzudzula mawu? Popeza maneno a munthu wodololoka akunga mphepo. Indetu, mugwetsera wamasiye msampha, mumkumbira bwenzi lanu mbuna. Koma tsopano bali ndani, mundipenyerere, ndikanena bodza pamaso panu, mudzalizindikira. Bwererani, ndikupemphani, musandiyiphire mlandu. Inde, bwereraninso mlandu wanga ngolungama. Kodi pali chosalungama pali timipanga? Ngati sindizindikire zopanda pake mkamwa mwanga. Yobu, mutu seveni. Kodi munthu alibe nkhondo kunja kuno? Kodi masiku ake sakunga masiku aolembedwa ntchito? Monga kapolo olilalira mthunzi, monga olembedwa ntchito ayembekezera mphotho yake. Momwemo anandilowetsa miyezi yopanda pake, nandiyikiratu zowawa usiku ndi usiku. Ndigona pansi ndikuti ndidzauka liti? Koma usiku undikulira, ndipo ndimapalapata mpaka mbanda kucha. Nofu wanga wavala mputsi ndi nkanambo za doti. Khungu langa langambika, nilinyansa. Masiku anga afulumira koposa mphindo ya muomba, apitirira opanda chiyembekezo. Kumbukira kuti moyo wanga ndi womphepo, diso langa silidzaonanso chokoma. Diso la amene andiona silidzandionanso, maso ako adzandipenyetsetsa koma ine palibe. Mtambo wapita watha, momwemo wakutsikira kumanda sadzabwera konso. Sadzabweranso ku nyumba yake, osamdziwanso malo ake. Potero, sindidzaletsa pakamwa panga, ndidzalankhula popchenjika mu mzimu mwanga. Ndidzadandaula pakuwawa mtima wanga. Ndine nyanja kodi kapena chinjoka cha mnyanja, kuti inu mundiyikira udikira. Ndikati pakamwa panga mpondisangalatsa, pogona panga padzachepsa chondidandaulitsa. Pamenepo mundiopsa ndi maloto, nimundichititsa mantha ndi masomphenya. Potero moyo wanga usankha kupotedwa, ndi imfa koposa mafupa anga awa. Ndinyansidwa nawo moyo wanga. Sindidzakhala ndi moyo chikhalire, mundireke pakuti masiku wanga ndi achabe. Munthu ndani kuti mumkuze, ndikuti muike mtima wanu pa iye, ndikuti mucheze naye mmawa ndi mmawa, ndikumuyesa nthawi zonse? Mukana kundichokera kufikira liti, kapena kundireka mpaka nditameza dovu? Ngati ndachimwa, ndingachitire inu chiyani inu odikira anthu? Mwandiyikiranji ndikhale chandamali chanu, kuti ndikhale kwa ine ndekha katundu? Mulekiranji kukhululukira kulakwa kwanga, ndikundichotsera mphulupulu yanga? Popeza tsopano ndidzagona kufumbi, mudzandifunafuna koma ine palibe. Yobu, mutu 80. Poona tsoka lawo, Bilidadi akuti Yobu ndi ana ake anachimwa. Anena mufanizira. Pamenepo anayankha Bilidadi msuki nati, udzanena izi kufikira liti? Ndipo mawu apakamwa pako adzakhala ngati namundu kufikira liti? Ngati Mulungu akhotetsa chiweruzo? Ngati wamphamvu yonse akhotetsa mlandu? Chinkana ana ako anamchimwira iye, ndipo anawapereka mwakulakwa kwawo, koma ukafunitsitsa Mulungu, ndikupembedza wamphamvu yonse, ukhala woyera ndi wongoka mtima. Zonadi, adzakugalamukira tsopano, ndikupindulitsa pokhala pako polungama. Ndipo chinkana chiyambi chako chinali chaching'ono, chitsiriziro chako chidzachuluka kwambiri. Pakuti ufunsire tsono mbado wapitawo, nusamalire zimene makolo awo adazisanthula. Pakuti ife ndife adzulo, osadziwa kanthu. Popeza masiku athu apa dziko lapansi, ndiwo ngati mthunzi. Amene aja sangakuphunzitse ndi kukufotokozera ndikutulutsa mawu a mtima mwawo. Ngati gumbwa aphuka popanda chinyontho, ngati manjedza amera popanda madzi. Akali awuwisi sanawacheke, auma asanaume mathengo onse ena. Momwemo, mayendedwe aonse oyiwala Mulungu, ndi chiyembekezo cha onyoza Mulungu chidzatayika. Kulimbika mtima kwake kudzathyoka, chikhulupiriro chake chikunga nyumba ya kangaude. Adzatsamira nyumba yake, koma yosamulimbira. Adzayiwumirira, koma yosakhalitsa. Akhala wamuwisi pali dzuwa, ndi nthambi zake zitulukira pa munda pake. Mizu yake iyangayanga pakasupe wa madzi, apenyerera pokhalapo miyala. Akamuononga kumchotsa pamalo pake, padzamkana ndikuti sindinakuone. Taona, ichi ndicho chomkondweretsa pa njira pake, ndi panthaka padzamera ena. Taona, Mulungu sakana munthu wangwiro, kapena kugwiriziza ochita zoyipa. Koma adzadzaza mkama mwako ndi kuseka, ndi milomo yako kufuula. Iwo akudana nawe adzavala manyazi, ndi hema wa woyipa adzakhala kuli zii. Yobu mutu na ini. Yobu avomereza ukulu wa Mulungu, koma okoma ndi woyipa alangidwa mmodzi mmodzi. Masautso ake amfunitsa kufa. Pamenepo Yobu anayankha nati, zoona ndidziwa kuti chili chotero, koma munthu adzakhala olunga mabwanji kwa Mulungu. Akafuna iye kutsutsana naye, sadzambwezera iye mawu amodzi onse mwachikwi. Ndiye wa mtima wanzeru, ndi wamphamvu yayikulu. Ndaniyo anadziwumitsa mtima pa iye, nakhala nawo mtendere? Ndiye amene asuntha mapiri, osachidziwa iwo. Amene amagobuduza mu mkwiyo wake. Amene agwedeza dziko lapansi lichoke mʼmalo mwake, ndi mizati yake injenjemere. Amene alamulira dzuwa ndipo silituluka, nakomera nyenyezi chizindikiro chakuzitsekera. Woyala thambo yekha, naponda pa mafunde a pa nyanja. Wolenga mlalang'amba, akamwini atsatana, ndi nsangwe, ndi kumpoto simpita. Wochita zazikulu zosasanthulika, ndi zodabwitsa zosawerengeka. Taona, Mulungu apita pali ine, koma sindimpenya. Napitirira, koma osamzindikira ine. Taona, akwatula, adzamubwezetsa ndani, adzanena naye ndani muli kuchita chiyani. Mulungu sadzabweza mkwiyo wake, athandizo odzikuza awera mapansi pa iye. Nanga ine tsono ndidzamuyankha bwanji, ndikusankha mawu anga akutsutsana ndi iye? Ameneyo, chinkana ndikadakhala wolungama, sindikadamuyankha, ndikadangompembedza wondiweruza ine. Ndikadayitana ndipo akadayankha iye, koma sindikadakhulupirira kuti iye wamvera mawu anga. Pakuti andithyola ndi mkuntho, nachulukitsa mabala anga kopanda chifukwa. Sandilola kuti ndipume, koma andidzaza ndi zowawa. Tikanena za mphamvu, sindiye wamphamvu. Tikanena za kuweruza, adzamuyitana ndani? Chinkana ndikhala wolungama, pakamwa panga padzanditsutsa. Chinkana ndikhala wangwiro, padzanditsutsa wamphulupulu. Chinkana ndikhala wangwiro, sindidzisamalira mwini, ndipeputsa moyo wanga. Kuli chimodzi-modzi monsemo, mwemo ndikuti iye awononga wangwiro ndi woyipa pamodzi. Mkwapuluka pamodzi dzimutsa, adzaseka tsoka la wosachimwa. Dziko lapansi, laperekedwa mdzanja la woyipa. Aphimba maso aweruza ake. Ngati sindiye pali yaniso. Tsopano masiku anga afulumira kuposa wa mtokoma, athawa osaona chokoma. Apitirira ngati zombo zaliwiro, ngati mphungu igudukira chakudya chake. Ndikati ndidzaiwala chondidandaulitsa, ndidzasintha nkhope yanga ya chisoni, ndidzasekerera. Pamenepo ndiopa zisoni zanga zonse, ndidziwa kuti simudzandiyesa wosachimwa. Mlandu udzanditsutsa, potero ndigwire ntchito chabe chifukwa ninji. Ndikasamba madzi achipale chofewa, ndikuyeretsa manja anga ndi sopo. Mudzandiviyikanso muli zowola, ndi zovala zanga zidzanyansidwa nane. Pakuti sindiye munthu monga ine kuti ndimuyankhe, kuti tikomane mlandu. Palibe wakutiweruza, wakuti sanjika ife tonse awiri manja ake. Andichotsere ndodo yake, chopsya chake chisandichititse mantha. Kuti ndinene osamuopa, pakuti sinditero monga umundiri. Yobu mutu teni. Mtima wanga ulema nawo moyo wanga, ndidzadzilolera kudandaula kwanga, ndidzalankhula pakuwawa mtima wanga. Ndidzati kwa Mulungu, musanditsutse, mundidziwitse chifukwa cha kutsutsana nane. Chikukomerani kodi kungosautsa, kuti mupeputsa ntchito yolemetsa manja anu, ndikuti muwalira pa uphungu wa woyipa. Mulinawo maso athupi kodi, mupenya kodi monga umo apenyera munthu, masiku anu akunga masiku a munthu kodi, zaka zanu zikunga masiku a munthu. Kuti mufunsa mphulupulu yanga ndi kulondola choyipa changa, chinkana mudziwa kuti sindiri woyipa ndipo palibe wakupulumutsa mdzanja lanu. Manja anu anandiwumba, nandiwulunga munsemu, koma mufuna kundiwononga. Mukumbukire kuti mwandiwumba ngati doti, ndipo kodi mudzandibwezera kufumbi. Simunanditsanule kodi ngati mkaka, ndikundilimbitsa ngati mase. Munandiveka khungu ndi mnofu, ndikundilumikiza mafupa ndi mitsempa. Mwandipatsa moyo, ndikundikomera mtima, ndi masamalidwe anu anasunga mzimu wanga. Koma izi munazibisa mu mtima mwanu, ndidziwa kuti ichi muli nacho. Ndikachimwa mundipenya, ndipo simudzandimasula mphulupulu yanga. Ndikakhala woyipa tsoka ine, ndikakhala wolungama sindidzakweza mutu wanga, ndidzazidwa ndi manyazi, koma penyani kuzunzika kwanga. Ndipo mutu wanga ukadzikweza, mundisaka ngati mkango, mubweranso ndikudzionetsera modabwitsa kwa ine. Mundikonzeranso mboni zonditsutsa, ndikundichulukitsira mkwiyo wanu. Nkhondo yobwereza-bwereza yandigwera. Potero munandibadwitsa chifukwa ninji, mwezi nditapereka moyo wanga lisanandione diso. Ndikadakhala monga ngati sindikadakhala, akadanditenga pobadwa apo kunkanane kumanda, masiku wanga satsala owerengeka nanga. Lindani. Bandirekani kuti nditsitsimuke pang'ono, ndisanachoke kunka kumene sindikabweranso. Kudziko la mdima ndi la mthunzi wa imfa. Dziko la mdima bi ngati mdima wandiweyani. Dziko la mthunzi wa imfa losalongosoka kumene kuunika kukunga mdima. Yobu mutu leveni. Zofari adzudzula Yobu pakudzilungamitsa kwake na mchenjeza alape. Pamenepo anayankha Zofari waku Naama nati, kodi mawu ochulukawa sayenera kuwayankha, ndi munthu wa milomo ayenera kuyesedwa olungama? Kodi zotamanda zako ziwatseke anthu pakamwa? Useka kodi wopanda munthu wakukuchititsapo manyazi? Pakuti unena, chiphunziso changa nchoona, ndipo ndili woyera pamaso pako. Koma ha, mwenza atanena Mulungu, ndikukutsegulira milomo yake motsutsa, nakufotokozere zinsinsi za nzeru, popeza zipindikapindika machitidwe awo. Chifukwa chake, dziwa kuti Mulungu akuiwalira mphulupulu zina. Kodi ukhoza kupeza Mulungu mwamufunafuna? Ukhoza kupeza wamphamvu yonse motsindika, kumpeza kutalika ngati kumwamba, ungachitenji? Kuzama ngati kumanda, ungadziwenji? Muyeso wake utalikira utali wake wa dziko lapansi. Chitando chake chiposa cha nyanja. Akapita, nekatsekera, nekatulutsa bwalo la mlandu, adzamuletsa ndani? Pakuti adziwa anthu opanda pake, napenyaso mphulupulu, ngakhale sayisamalira. Koma munthu opanda pake asowa nzeru, ngakhale munthu abadwa ngati mwana wa bulu. Ukakonzeratu mtima wako ndi kumtambasulira iye manja ako, mukakhala mphulupulu mdzanja lako, uyichotseretu kutali, ndi chisalungamo chisakhale mmahema mwako. Popeza pamenepo udzakweza nkhope yako opanda banga, nudzalimbika osachita mantha. Pakuti udzayiwala chisoni chako, udzachikumbukira ngati madzi opita, ndipo moyo wako udzayera koposa usana, kungakhale kuli mdima kudzakhala ngati mmawa. Ndipo udzalimbika mtima popeza pali chiyembekezo. Nudzafunafuna ndi kugona musatekeseka. Inde udzagona pansi wopanda wina wakukunjenjemeretsa, ndipo ambiri adzakupembedza. Koma maso oyipa adzagoma, ndipo thawirapo padzawasowa, ndipo chiyembekezo chawo ndi chokupereka mzimu wawo. Yobu mutu 12. Yobu avomerezanso ukulu wa Mulungu, koma mawu a abwenziwo ndi opanda pake, nanena za moyo wa munthu ukutha msanga. Pamenepo Yobu anayankha nati, zoonadi inu ndinu anthu, ndi nzeru idzafa pamodzi ndi inu. Koma inenso ndili nayo nzeru munga inu. Sindingakuchepereni, ndani sadziwa zonga izi? Ndine ngati munthu wosekedwa ndi mnansi wake. Ndinayitana kwa Mulungu, ndipo anandiyankha. Munthu wolungama wangwiro asekedwa. Munthu wosatekeseka apeputsa tsoka mu mtima mwake. Limlindira woterereka mapazi ake. Mahema achifwamba akhala mu mtendere. Ndiwo oputa Mulungu alimbika mu mtima, amene Mulungu amadzazira dzanja lawo. Tafunsira tsono kwa nyamazo zidzakulangiza, ndi mbalame za mlengalenga zidzakuuza. Kapena ulankhule ndi dziko lapansi lidzakulangiza, ndi nsomba za kunyanja zidzakufotokozera. Ndaniyo sadziwa nazo izi zonse kuti dzanja la Yehova lichita ichi? Mdzanja mwake muli mpweya wa zamoyo zonse, ndi mzimu wa munthu aliyense. Mkutumu simuyesa mawu monga mkamwa mula wa chakudya chake. Kwa ukalamba kuli nzeru ndi kwa masiku ochuluka luntha. Kwa iye kuli nzeru ndi mphamvu, uphungu ndi luntha ali nazo. Taona agamula, ndipo palibe kumanganso. Amtsekera munthu, ndipo palibe kumtsegulira. Taona atsekera madzi, napwa, awatsegulira, ndipo akukolola dziko lapansi. Kwa iye kuli mphamvu ndi nzeru, wonyengedwa ndi wonyenga yemwe ali ake. Apita nawo maphungu atawafunkira, napulukiritsa uweruza milandu. Amasula chomangira cha mfumu, nawo mangira msinga mchiuno mwawo. Apita nawo ansembe atawafunkira, nagubuduza amphamvu. Amchotsera wokhulupirika kunena kwake, nalanda luntha la akulu. Atsanulira mnyozo paka longa, nawasenzera wolimba lamba lawo. Avumbulutsa zozama mu mdima, natulutsa mthunzi wa imfa ukhale poyera. Achulukitsa amitundu nawawononganso, abalalikitsa amitundu nawabwezanso, awachotsera akulu anthu apadziko mtima wawo. Nawasokeretsa mchipululu chopanda njira. Iwo ayambasa mu mdima popanda kuunika. Ndipo awayendetsa dzandi-dzandi. Yobu mutu satini. Taonani, diso langa la jiona jonseji. Mkutu mwanga ndachimva ndi kuchizindikira. Chimene muchidziwa inu, inenso ndichidziwa. Sindi kuchepelani. Koma ine ndidzanena ndi wamphamvu yonse, ndipo ndifuna kudzikanira kwa Mulungu. Koma inu ndinu opanga zabodza, asinganga opanda pake inu nonse. Mwezi mutakhala chete konse, ndiko kukadakhala nzeru zanu. Tamvani tsono kudzikanira kwanga. Tamverani kudzinenerera kwa milomo yanga. Kodi munenera Mulungu musalungama ndi kumnenera iye monyenga? Kodi mukhalira kumodzi ndi iye? Kodi mungamuyimirire Mulungu pa mulandu? Nchokoma kodi kuti iye akusanthuleni? Kodi mudzamunyenga iye mungamunyenga munthu? Adzakudzudzulani ndithu mukachita tsankho mseri. Ukulu wake sikuchititsani mantha ndi kuopsa kwake sikukugwerani kodi? Zikumbutso zanu ndizo miyambi ya mapulusa. Zodzikanira zanu zikunga malinga adothi. Khalani chete ndilekeni kuti ndinene chondifikira chifike. Ndilumirenje mnofu wanga pamano panga. Ndikupereka moyo wanga mdzanja langa. Angakhale andipha koma ndidzamulindira. Komanso ndidzawumirira mayendedwe anga pamaso pake. Iye adzakhalanso chipulumutso changa, pakuti wonyoza Mulungu sadzafika pamaso pake. Mvetsetsani mawu anga ndi kunenetsa kwanga kumveka m'makutu mwanu. Taonani tsono, ndalongosola mlandu wanga, ndidziwa kuti adzandimasula ndiri wolungama. Ndaniyo adzatsutsana nane? Ndikakhala chete, ndidzapereka mzimu wanga. Zinthu ziwiri zokha musandichitire, pamenepo sindidzabisalira nkhope yanu. Mundichotsere dzanja lanu kutali, ndikuopsa kwanu kusandichititse mantha. Pamenepo muitane, ndipo ndidzayankha. Kapena ndinene ndine, ndipo mundiyankhe ndinu. Mphulupulu zanga ndizo chimwa zanga ndizingati. Mundidziwitse kulakwa kwanga ndi chimo langa. Mubisiranji nkhope yanu ndi kundiyesa mdani wanu? Kodi mudzaopsa tsamba la kungouluka ndi kulondola ziputu zowuma? Pakuti mundilembera zinthu zowawa ndi kundipatsa ngati cholowa mphulupulu za ubwana wanga. Mulonganso mapazi yanga mzigologolo ndi kupenyerera mayendedwe yanga onse. Mudzilembera malire mopanika mapazi yanga. Momwemo munthu akutha ngati chinthu choola, ngati chovala chodyedwa ndi njenjete. Yobu mutu 14. Munthu wobadwa ndi mkazi ngwa masiku owerengeka nakhuta mavuto. Atulunga ngati duwa nafota, athawa ngati mthunzi osakhalitsa. Ndipo kodi mumtsegulira maso anu oterewo ndi kunditenga kunena nane mlandu inu? Adzatulutsa choyera mchinthu chodetsa ndani? Nena mmodzi yense. Popeza masiku ake alembedwa, chiwerengo cha miyezi yake chikhala ndi inu. Ndipo mwamulembera malire ake kuti asapitirirepo iye. Mumuleke osamtira maso kuti apumule. Kuti akondwere nalo tsiku lake monga olembedwa ntchito. Pakuti akawulika mtengo pali chiyembekezo kuti udzaphukanso. Ndikuti nthambi yake ya nthete sidzasowa. Ngakhale muzu wake wakalamba mthaka ndi tsinde lake likufa pansi. Koma pa mnunkhu wa madzi udzaphuka nudzaswa nthambi ngati womera. Koma munthu akufa atachita liwonde-wonde, inde munthu apereka mzimu wake ndipo ali kuti, madzi acho kamnyanja ndi mtsinje ukupwa nuuma. Momwemo, munthu agona pansi osaukanso. Kufikira miyamba kulibe, sadzaukanso, kapena kuutsidwa patulo take. Ha, mukanandibisa kumanda, mukanandisunga mtseri, mpaka wapita mkwiyo wanu. Mukanandiyikira nthawi ndi kundikumbukira. Atafa munthu, adzakhalanso ndi moyo kodi? Ndikadayembekeza masiku onse a nkhondo yanga, mpaka kwafika kusandulika kwanga. Mukadayitana, ndipo ndikadakuyankhani. Mukadakhumba ntchito ya manja anu. Koma tsopano, muwerenga moponda mwanga, kodi simuyang'anitsa tchimo langa? Cholakwa changa chayikidwa mthumba lokhomedwa chizindikiro. Ndipo mumanga pamodzi mphulupulu zanga. Ndipo zoonadi likagwa phiri latha. Ndi thanthwe lisunthika m'malo mwake. Madzi anyenya miyala, zosefukira zawo zikokolola fumbi la nthaka. Ndipo muononga chiyembekezo cha munthu. Mumpambana kotheratu, napita iye. Musintha nkhope yake, mumuuza achoke. Ana ake aona ulemu osadziwa iye, napeputsidwa koma osazindikira za iwo. Koma thupi lake limuwawira yekha ndi mtima wake umuliritsa yekha. Yobu mutu 15. Elifazi atsutsa Yobu pakudzikuza kwake. Akuti akulu omwe atsimikiza kuti ochimwa sakhala bwino. Pamenepo Elifazi wakutemani anayankha nati, kodi mwini nzeru ayankhe ndi kudziwa koluzika? Ndi kudzaza mimba yake ndi mphepo yakummawa? Kodi atsutsane ndi mzake ndi mawu akusathandiza? Kapena ndi maneno akusapindulitsa? Zedi uye sachabe mantha, nuchepsa chilingiriro pamaso pa Mulungu. Pakuti pakamwa pako paphunzitsa mphulupulu zako, nusankha lilime la wochenjerera. Pakamwa pako pakutsutsa si ine ayi. Inde milomo yako ikuchitira umboni wakukutsutsa. Kodi ndiwe munthu woyamba kubadwa? Kapena unayamba kulengedwa ndiwe osati mapiri? Kodi unamva uphungu wa chinsinsi wa Mulungu? Ndipo unadzikokera nzeru kodi? Udziwa chiyani osachidziwa ife? Uzindikira chiyani chosakhala mwa ife? Pakati pa ife pali aimvi ndi okalambitsa, akuposa Atate wako masiku awo. Masangalatso a Mulungu akuchepera kodi? Kapena ulinacho chinsinsi kodi? Mtima wako osonthekeranji nawe? Maso wako aphethira-phethira chifukwa ninji? Kuti utembenuza mzimu wako utsutsane ndi Mulungu, ndi kulola mawu otere atuluke mkamwa mwako. Munthu nchiyani kuti akhale woyera, wobada ndi mkazi kuti akhale wolungama? Taona, Mulungu sakhulupirira opatulika ake. Ngakhale mwamba, simuyera pamaso pake. Koposa kotani nanga munthu wonyansa ndi wodetsa, wakumwa chosalungama ngati madzi. Ndidzakuonetsa undimvere, chimene ndinachiona ndidzakufotokozera. Chimene andachinena anzeru, adachilandira kwa makolo awo osachibisa. Ndiwo amene analandira okha dzikoli, wosapita mlendo pakati pawo. Munthu woyipa adzipweteka masiku ake onse, ndi zaka zowerengeka zisingikira woopsa. Makutu mwake mumveka zopsetsa, pali mtendere amfikira wokumuononga. Sakhulupirira kuti adzatulukamo mu mdima, koma kuti lupanga limulindira. Ayendayenda ndi kufuna chakudya nati chili kuti, adziwa kuti lamkonzekeratu pafupi tsiku la mdima. Nsautso ndi chipsinjo zimchititsa mantha, zimgonjetsa ngati mfumu yokonzekeratu ku nkhondo. pakuti amtambasula dzanja lake moyambana ndi Mulungu, napikisana ndi wamphamvu yonse. Amthamangira iye mwaliwuma ndi zikopa zake zochindikira. Popeza anakuta nkhope yake ndi kunenepa kwake, nachita mafunyenye amafuta mzuno zake. Adzakhala mmizinda yopasuka, nyumba zosakhalamo munthu, zoti zisandulika munda. Sadzakhala wolemera ndi chuma chake sichidzakhalitsa. Ndi zipatso zake sizidzachuluka pa dziko. Sadzachoka mu mdima, lawi la moto lidzawumitsa nthambi zake, ndipo adzachoka ndi mpumo wa mkamwa mwake. Asatame zopanda pake kudzinyenga nazo, pakuti zopanda pake zidzakhala chomubwezera chake. Chidzachitika isanadze nthawi yake, pakuti nthambi yake sidzaphuka. Adzayoyoka zipatso zake zosapsa ngati mpesa, nadzathothoka malu ake ngati mtengo wa zitona. Pakuti msonkhano wa onyoza Mulungu udzakhala chumba, ndi moto udzapyereza mahema a olandira chokometsera mlandu. Ayima ndi chovuta nabala mphulupulu, ndi mmimba mwawo mukonzeratu chinyengo. Yobu mutu 16. Yobu atoza mabwenziwo kuti mawu awo samthandiza, akana kuti sana chimwe, nadziponya kwa Mulungu. Chiyembekezo chake ndi imfa. Pamenepo Yobu anayankha nati, ndamva zambiri zotere, inu nonse ndinotonthoza mtima mundilemetsa. Kodi adzatha mawu owuluzika? Kapena chikuwindula nchiyani kuti uyankha zotere? Inenso ndikadanena monga inu, moyo wanu ukadakhala m'malo mwa moyo wanga. Ndikadalumikizanitsa mawu akutsutsana nanu, ndikukupukusirani mutu wanga. Koma ndikadakulimbikitsani ndi mkama mwanga, ndi chitonthozo cha milomo yanga chikadatsitsa chisoni chanu. Chinkana ndinena chisoni changa sichitsika, ndipo ndikaleka, chindichokera nchiyani? Koma tsopano wandilemetsa iye, mwapasula msonkhano wanga wonse. Kundigwira kwanu ndiko umboni wonditsutsa, kuwonda kwanga kundiwukira kuchita umboni pamaso panga. Iye anandingʼamba nkundida kwake nakuyanane, anandikukutira mano, mdani wanga ananditongolera maso ake. Iwo anandiyasamira pakamwa pawo, anandiwomba pama ndi kunditonza. Asonkhana pamodzi kunditsutsa. Mulungu andipereka kwa osalungama, nandiponya mʼmanja awo oyipa. Ndinali mkupuma, koma anandithyola. Inde anandigwira pakhosi nandiphwanya, nandiyimika ndikhale chandamali. Eni mauta ake andizinga, angʼamba impsyo zanga osazileka, natsanulira pansi ndulu yanga. Andipasula-pasula, andithamangira ngati wamphamvu. Ndadzisokerera chiguduli kukhungu langa, ndipo ndayipsa mphamvu yanga mfumbi. Nkhope yanga njodetsedwa ndi kulira misozi, ndi pa zikope zanga pali mthunzi wa imfa. Pangakhale palibe chiwawa mʼmanja mwanga, ndi pemphero langa ndi loyera. Dziko iwe, usakwirire mwazi wanga ndi kulira kwanga kusowe popumira. Tsopanonso taona, mboni yanga ili kumwamba ndi nkhoso yanga ikhala mmwamba. Mabwenzi anga andinyoza, koma diso langa lilirira misozi kwa Mulungu. Ha, munthu akadapembedzera mzake kwa Mulungu monga munthu apembedzera mnansi wake. Pakuti zitafika zaka zowerengeka, ndidzamuka kunjira imene sindibwererako. Yobu mutu 17. Mzimu wanga watha, masiku wanga afafanizika. Kumanda kwa ndikonzekeratu. Zonadi, alinane ondiseka, ndidi solanga lilichipenyere, mkwendiwe ndula kwao. Mubatse chigwiri lotono, mundikalite chikole inonoka kwanu. Ndane zapangana nane kundilipirira, pakuti mwabisira mtima wao nzeru, chifukwa chake simudza wakuza. Iye wakupereka mabwenzi ake ku ukapolo, maso mwana ake mudzada. Anandiye sanso chitonzo cha anthu, ndipo ndakhala ngati munthu womtira malovu pa nkhope pake. Mdiso mwanga, muchita chizirezire chifukwa cha chisoni. Ndi ziwalo zanga zonse zilibe chithunzi. Anthu owongoka mtima adzadabwa nacho, ndi munthu wosalakwa adzadziwotsa kumtsutsa wonyoza Mulunguyo. Koma wolungama asungitsa njira yake. Ndiye wamanja woyera adzakulabe mu mphamvu. Koma bwerani inu nonse, idzani tsono, pakuti sindipeza mwa inu wanzeru. Masiku wanga apitirira, zolingirira zanga zaduka. Zake zomwe za mtima wanga. Zisanduliza usiku ukale usana, kuonika kuyandikana ndi mdima. Ndikayembekezera kumanda kukhale nyumba yanga, ndikayalapo gona panga mu mdima. Ndikati kwa dzenje, ndiwe atate wanga, kwa mputsi, ndiwe mai wanga, ndi mlongo wanga. Chiri kuti chiyembekezo changa, inde, chiyembekezo changa adzachiona ndani, chidzatsikira kumipingiridzo ya kumanda. Pamene tipo mulira pamodzi kufumbi. Yobu mutu 18. Bilidadi atsutsa Yobu pakudzikuza kwake, nanena zatsoka la woyipa. Pamene ipo Bilidadi wakusuki anayankha nati, musaka mau kufikira liti? Zindikirani, ndi pamene ipo tidzanena. Tiye soda bwanji ngati nyama zakuthengo, ndi kukhala odetsedwa pamaso panu? Iwe wodzingʼamba mu mkwiyo mwako, kodi dziko lapansi lisiyidwe chifukwa cha iwe? Kapena thanthwe lisunthike mʼmalo mwake? Inde, kuwunika kwa woyipa kudzazima, ndi lawi la moto wake silidzawala. Kuwunika kukudzada mhema mwake, ndi nyali yake ya pamwamba pake idzazima. Mapondedwe ake amphamvu adzasautsidwa, ndi uphungu wake udzamugwetsa. Pakuti aponyedwa mu ukonde ndi mapazi ake, na maponda pa matanda. Msampha udzamugwira kuchitendeni, ndi khwekhwe lidzamukola. Msampha woponda umbisikira pansi, ndi msampha wachipeto pa njira. Zoopyetsa zidzamuchititsa mantha monsemo, nadzampirikitsa kumbuyo kwake. Njala idzatha mphamvu yake, ndi tsoka lidzamukonzekeratu pambali pake. Zidzatha ziwalo za thupi lake, mwana woyamba wa imfa adzatha ziwalo zake. Adzazulidwa kuhema kwake kumene anakhulupirira, nadzatengedwa kunkanayi kwa mfumu ya zoopsa. Adzakhala muhema mwake iwo amene sali yake, miyala ya sulufule idzawazika pokhala pake. Mizu yake idzauma pansi, ndi nthambi yake idzafota mwamba. Chikumbukiro chake chidzatayika mdziko, ndipo adzasowa dzina kukwalala. Adzamkankha achoke kukuwunika alowe kumdima. Adzamupirikitsa achoke mdziko lokhala mwa anthu. Sadzakhala naye mwana kapena chidzukulu mwa anthu a mtundu wake, kapena wina wotsalira kumene anakhalako. Akudzambuyo adzadabwa nalo tsiku lake, monga aja omtsogolera anagwidwa mantha. Zoonadi, zokhalamo osalungama zitero, ndi malo a iye amene sadziwa Mulungu ndi awa. Yobu mutu 19. Yobu acholira mabwenzi ake matsoka ake, napempa amchitire chifundo, adzitonthoza ndi mpulumutsi wake. Koma Yobu anayankhanati, mudzasautsa moyo wanga kufikira liti ndikundithyolathyola nawo mawu? Kakhumi aka mwandichititsa manyazi, mulibe manyazi kuti mundiwumira mtima. Ndipo ngati ndalakwa ndithu, kulakwa kwanga kuli ndi ine ndekha. Ngati inu mudzikuza ndithu pa ine, ndikundichulira mtonzo wanga kuti munditsutse nawo. Dziwani tsopano kuti Mulungu wandikhotetsera mlandu wanga, nandizinga ndi ukonde wake. Taonani, ndifuula kuti chiwawa, koma sandimvera. Ndikuwa, koma palibe chiweruzo. Iye ananditsekera njira kuti ndisapitireko, nayika mdima poyendapo ine. Anandivula ulemerero wanga, nandichotsera korona pamutu panga. Nandigamula ponsepo ndipo ndamukatu. Nachizula chiyembekezo changa ngati mtengo. Wandiyatsiranso mkwiyo wake, nandiyesera ngati wina wa adani ake. Ankhondo ake andidzera pamodzi, nandiwundira njira yawo. Nandimangira misasa pozinga hema wanga. Iye anandichotsera abale anga kutali, ndiwodziwana nane andiyesa mlendo konse. Anansi anga andisowa, ndiwodziwana nane bwino andiyiwala. Iwo wa mnyumba mwanga, ndi adzakazi anga andiyesa mlendo. Ndine wachilendo pamaso pawo. Ndikaita na kapolo wanga, sandibwezera mawu. Chinkana ndi mpembedza pakamwa panga. Mpweya wanga unyansira mkazi wanga, chinkana ndina mpembedza ndi kutchula ana tupilanga. Anga kale ana angono andipeputsa, ndikanyamuka andinena. Mabwenzi anga enieni onse anyansidwa nani? Ndi onse ndakondana nawo asandulika adani anga. Fupa langa laumirira pakhungu langa ndi mnofu wanga. Ndipo ndapulumuka ndili nazo nkhama za mano anga. Ndichitireni chifundo, ndichitireni chifundo mabwenzi anga inu, pakuti dzanja la Mulungu landikhudza. Mundilondola bwanji ngati Mulungu? Losa kukwanirani thupi langa? Ha, akadalembedwa mawu anga. Ha, akadalembedwa mbuku. Akadawazokota pa thanthwe chikhalire, ndichozokotera chachitsulo ndi kuthira ntovu. Koma ndidziwa kuti mombolo wanga ali ndi moyo, nadzauka potsiriza pafumbi. Ndipo khungu langa litaonongeka, pamenepo opanda thupi langa ndidzampenya Mulungu. Amene ndidzampenya ndekha, ndi maso anga adzamuona, si wina ayi. Imso zanga zatha mkati mwanga. Mukati, tiyeni timulondole. Popeza chifukwa cha mlandu chapezeka mwa ine. Muchite nalo mantha lupanga, pakuti mkwiyo utenga zolakwa za lupanga, kuti mudziwe pali chiweruzo. Yobu mutu 20. Zofari afotokozera masautso amene Mulungu atumizira woyipa. Pamenepo anayankha Zofari mnaama nati, mwemo zolingirira zanga zindiyankha, chifukwa chake ndifulumidwa mkati mwanga. Ndamva kudzudzula kwa kundichititsa manyazi, ndi mzimu wa nzeru yanga undiyankha. Kodi si uchidziwa ichi chiyambire kale lomwe, kuyambira anayika munthu pa dziko lapansi, kuti kufuula kokondwera kwa woyipa sikukhalira kutha? Ndi chimwemwe cha onyoza Mulungu chikhala kamphindi, chinkana ukulu wake ukwera kunka kuthambo, nugunda pa mitambo mutu wake, koma adzatayika kosatha ngati zonyansa zake. Iwo amene adamuona adzati ali kuti iye, adzawuluka ngati loto osapezekanso, nadzayingidwa ngati masomphenya a usiku. Diso linamuonalo silidzamuonanso, ndi malo ake sadzampenyaso. Ana ake adzapempha aumphawi awakomere mtima. Ndi manja ake adzabweza chuma chake. Mafupa ake adzala nawo unyamata wake, koma udzagona naye pansi mfumbi. Chinkana choyipa chizuna mkama mwake, chinkana achibisa pansi palilime lake, chinkana achisunga osachireka, nachikhalitsa mkama mwake. Koma chakudya chake chidzasandulika mmatumbo mwake, chidzakhala ndulu ya mphiri mkati mwake. Anachimeza chuma, koma adzachisanzaso. Mulungu adzachitulutsa mimba mwake. Adzayamwa ndulu ya mphiri, pakamwa pa njoka padzamupha. Sadzapenyerera timitsinje toyenda nawo uchi ndi mafuta. Chimene adagwiriracho ntchito adzachibweza osachimeza. Sadzakondwera monga mwa zolemera zake adaziona. Pakuti anapchinja nasiya aumphawi, analanda nyumba mwachiwawa imene sanayimange. Popeza sanadziwe kupumula mkati mwake, sadzalanditsa kanthu kazofunika zake. Sikunatsalira kanthu kosadya iye, chifukwa chake zokoma zake sizidzakhalitsa. Pomkwanira kudzala kwake adzakhala mkusauka. Dzanja la yense wovutika lidzamugwera. Poti adzaze mimba yake, Mulungu adzamponyera mkwiyo wake waukali, nadzamvulumbulutsira uwu pakudya iye. Adzathawa chida chachitsulo, ndi muvi wauta wa mkuwa udzampyoza. Auzula nutuluka mthupi mwake, inde nsonga yonyezimira ituluka mndulu mwake. Zamgwera zoopsa. Zamdima zonse zimsungikira zikhale chuma chake. Moto osaukoleza munthu udzampyereza. Udzatha wotsalira mhema mwake. Mwamba mudzavumbulutsa mphulupulu yake, ndi dziko lapansi lidzamuukira. Phindu la nyumba mwake lidzachoka, akatundu wake adzamthawa tsiku la mkwiyo wake. Ili ndi gawo la munthu woyipa, lochokera kwa Mulungu ndi cholowa amuyikiratu Mulungu. Yobu mutu 21. Yobu ayankha kuti woyipa ambiri amalemerera. Zowoneka mmaso sizitiuza za mtima wa Mulungu. Pamenepo Yobu anayankha nati, mvetsetsani mawu anga, ndi ichi chikhale chitonthozo chanu. Mundilole ndinene nanenso, ndipo nditanena ine sekani. Kodi ine kudandaula kwanga ndidandaulira munthu? Ndipo ndilekerenji kupsa mtima? Ndiyang'anireni nimusumwe, gwirani pakamwa panu. Ndikangokumbukira ndivutika mtima, ndi thupi langa lichita nyawunyawu. Oyipa khaliranji ndi moyo nakalamba, nalemera kwakukulu. Mbewu zawo zikhazikika pamodzi nawo pa nkhope pawo, ndi anawo pamaso pawo. Nyumba zawo sizitekeseka ndi mantha, ngakhale ndodo ya Mulungu siwakhalira. Ng'ombe yawo ya mphongo imakwera yosakanika. Ng'ombe yawo yayikazi imaswa yosapoloza. Atulutsa makanda awo ngati gulu, ndi anawo amavinavina. Ayimbira lingaka ndi zeze, nakondwera pomveka chitoliro. Atsekereza masiku awo ndi zokoma, natsikira mkamphindi kumanda. Koma adati kwa Mulungu, tichokereni, pakuti sitifuna kudziwa njira zanu. Wamphamvu yonse ndiye yani kuti timtumikire? Ndipo tidzapindulanji pakumpemphera iye? Taonani, zokoma zawo sizili mdzanja lawo, koma uphungu wawo yipa unditalikira. Ngati nyali zawo yipa zizimidwa kawiri kawiri. Ngati tsoka lawo liwagwera. Ngati Mulungu awagawira zowawa mu mkwiyo wake. Ngati akunga ziputu zonka ndi mphepo. Ngati Mungu wauluzika ndi mkuntho. mukuti Mulungu asungirana ake amuntu choipa chake. Ambwezere munthuyo kuti achidziwe. Aone yekha chionongeko chake mmaso mwake, namwe mkwiyo wa wamphamvu yonse. Pakuti chomsamalitsa nyumba yake nchiyani? Atapita iye, chiwerengo cha miyezi yake chitandulidwa pakati. Ngati pali munthu wakumphunzitsa Mulungu nzeru, popeza iye aweruza mlandu iwo ukwezeka. Wina akufa wabiriwiri, ali chikhalire ndi chipumulire, mbale zake zidzala ndi mkaka, ndi wongo wa mafupa ake uli momwe. Koma mzake akufa ali nawo mtima wakuwawa, osalawa chokoma konse. Iwo agona chimodzi-modzi kufumbi ndi mphutsi ziwakuta. Taonani, ndidziwa maganizo anu, ndi chiwembu mundilingirira moyipa. Pakuti munena, ili kuti nyumba ya kalonga, ndi hema wokhalamo woyipa ali kuti. Simunawafunsa kodi opita mnjira, ndipo simusamalira zotsimikiza zawo, zakuti munthu woyipa asungika tsiku la tsoka, natulutsidwa tsiku la mkwiyo. Adzamfotokozera ndani njira yake pamaso pake, nadzamulipitsa ndani pa ichi anachichita. Potsiriza pake adzapita naye kumanda, nadzadikira pamanda pake. Zibuma za kuchigwa zidzamukomera. Adzakoka anthu onse amtsate, monga anamtsogolera osawerengeka. Potero, munditonthezeranji nazo zopanda pake, popeza m'mayankho mwanu mutsala mabodza okha? Yobu mutu 22. Elifazi amchulira Yobu zoipa zambiri, namuuza alape, Mulungu nadzamchitira chifundo. Pamenepo Elifazi wakutemani anayankha nati, kodi munthu apindulira Mulungu? Koma wanzeru angodzipindulira yekha. Kodi wamphamvu yonse akondwera nako kuti iwe ndiwe wolungama? Kapena kodi apindula nako kuti ukwaniritsa njira zako? Kodi akudzudzula nadzanowe kumlandu chifukwa cha kumuopa kwako? Zoyipa zako sizichuluka kodi? Ndi mphulupulu zako sizikhala zosawerengeka kodi? Pakuti wamtenga chikole kwa mbale wako wopanda chifukwa, ndi kuvula usiwa zovala zawo. Sunampatsa wolema madzi amwe, ndi wanjala unammana chakudya. Koma munthu mwini mphamvu dziko ndi lake, ndi munthu wovomerezeka anakhala mumwemo. Unabweza akazi amasiye osawaninkha kanthu, ndi manja ana amasiye anathyoledwa. Chifukwa chake misampha ikuzinga, ndi mantha akuvuta modzidzimutsa. Kapena mdima kuti ungagone, ndi madzi a unyinji akumiza. Kodi Mulungu sakhala mwamba mtali? Ndipo penyani kutalika kwake kwa nyenyezi zili mtalitali. Ndipo kuti adziwa chiyani Mulungu? Aweruza kodi mwa mdima wabii? Mitambo ndiyo chophimba kuti angaone, ndipo amayenda pa thambo la kumwamba. Udzasunga kodi njira yakale anayiponda anthu amphulupulu, amene anakwatulidwa isanafike nyengo yawo? Chigumula chinakokolola kuzika kwawo, amene anati kwa Mulungu, tichokereni. Ndipo angatichitire chiyani wamphamvu yonse? Angakhale iye adadzaza nyumba zawo ndi zabwino, koma uphungu wa woyipa unditalikira. Olungama achiona nakondwera, ndi osalakwa awaseka pwete-pwete. Ndikuti zoonadi, otuukirawo alikhidwa, ndi zowatsalira moto unazipyereza. Uzolowerani ndi iye, nukhale ndi mtendere, ukatero zokoma zidzakudzera. Landira tsono chilamulo pakamwa pake, nuwasunge maneno ake mu mtima mwako. Ukabweranso kwa wamphamvu yonse, udzamanga bwino, ukachotsera chosalungama kutali kwa mahema ako. ndipo utaye chuma chako kufumbi, ndi golide wa kuofiri kumiyala ya kumitsinje. Ndipo wamphamvu yonse adzakhala chuma chako ndi ndalama zako zofunika. Pakuti pamenepo udzakondwera naye wamphamvu yonse ndi kuweramutsa nkhope yako kwa Mulungu. Udzampemphera ndipo adzakumvera, nudzatsiriza zowinda zako. Ukatsimikiza mtima kakuti kadzakhazikikira iwe, ndi kuwunika kudzawala pa njira zako. Anthu akakugwetsa pansi udzati adzandikweza, ndipo adzapulumutsa udzichepetsayo. Adzamasula ngakhale opalamula, inde adzamasuka mwakuyera kwa manja ako. Yobu mutu 23. Yobu abwereza kukana kuti sana chimwe. Mulungu osadziwika achita chifuniro chake. Kwambiri ochimwa oyenera kulangidwa akhala bwino mmoyo uno. Koma Yobu anayankha nati, lero lomwe kudandaula kwanga kumawawa. Kulanga kwanga kuposa kubula kwanga mkulemera kwake. Aha, ndikadadziwa kumene ndikampeza Mulungu kuti ndifike kumpando wake. Ndikadalongosola mlandu wanga pamaso pake, ndikadadzaza mkamwa mwanga ndi matsutsano. Ndikadadziwa mawu akadandiyankha ine, ndikadazindikira chimene akadanena nane. Akadatsutsana nane kodi mwamphamvu yake yayikulu? Iyayi, koma akadandicherera khutu. Apo wonga kamtima akadatsutsana naye, ndipo ndikadapulumuka chipulumukire kwa uweruza wanga. Taonani, ndikanka mtsogolo kulibe iye. Kapena mbuyo sindimzindikira. Akachita iye kulama nzere sindimpenyerera. Akabisala kulamanja sindimuona. Koma adziwa njira ndilo wayi, atandiyesa ndidzatuluka ngati golide. Pazi langa lagwiratu moponda iye, ndasunga njira yake wosapatukamo. Sindinabwerera kusiya malamulo apa milomo yake, ndasungitsa mawu apa kamwa pake koposa lamulo langa-langa. Koma iye ndiye wa mtima umodzi, adzambweza ndani? Ndi ichi chimene moyo wake uchifuna achichita. Pakuti adzachita chondiyikidwiratu, ndipo zambiri zotere zili ndi iye. Chifukwa chake, ndiye opsyodwa pa nkhope pake, ndikalingirira, ndichita mantha ndi iye. Pakuti Mulungu walefula mtima wanga, ndi wamphamvu yonse wandiopsya. Popeza sindinalikidwa usanafike mdimawo, ndipo sanandiphimbire nkhope yanga ndi mdima wabii. Yobu mutu 24. Wamphamvu yonse alekeranji kuyikiratu nyengo? Ndiwo mdziwa alekeranji kudziwa masiku ake? Alipo akusendeza malire, alanda gulu la zoweta na zidyetsa. Akankhizira kwa obulu wa amasiye, atenga ng'ombe ya mfedwa ikhale chikole. Apatukitsa umphawi mjira, osauka apa dziko abisala pamodzi. Taonani, ngati mbidzi za mchipululu atulukira kuntchito zawo, nalawirira nkufuna chakudya. Chipululu chiwaonetsera chakudya cha ana awo. Atema dzinthu zawo mmunda, natula khunkha munda wa mpesa wa woyipa. Agona amaliseche usiku wonse opanda chovala. Alibe chofunda pa chisanu. Avumbwa ndi mvula kumapiri, nafukata thanthwe posowa pa usapo. Akwatula wamasiya kubere, natenga chikole chovala cha usauka. Momwemo ayenda amaliseche opanda chovala, nasenza mtolo wa dzinthu ali ndi njala. Mkati mwa malinga ayiwo aja, ayenga mafuta. Aponda mpesa, moponderamo na mvaludzu. Mzinda waukulu anthu abuula ali nkufa. Ndi moyo wa iwo olasidwa ufuula. Koma Mulungu, sasa malira choyipacho. Iwo ndiwo amene apikisana nako kuwunika, sadziwa njira zake, sasunga mayendedwe ake. Kukacha auka wambanda, napa wosauka ndi waumphawi, ndi usiku asanduka mbala. Ndipo diso la wachigololo liyembekezera chisisira ndi kuti palibe diso lidzandiona, navala chophimba pa nkhope pake. Kuli mdima abola nyumba, usana adzitsekera, osadziwa kuwunika. Pakuti wonse awuyesa mmawa mthunzi wa imfa, pakuti adziwa zoopsa za mthunzi wa imfa. Atengedwa ngati choyandama pa madzi, gawo lawo litembereredwa pa dziko, sadzalunjikaso njira ya minda ya mpesa. Chilala ndi dzuwa zitha madzi a chipale chofewa. Mumwemo manda achita nawo ochimwa. Mmimba mudzamuyiwala, mphutsi zidzamudya mukondwera. Sadzamukumbukiranso, ndipo chosalungama chidzathyoledwa ngati mtengo. Alusira chumba wosabala, wosamchitira wamasiye chokoma. Mulungu awakhalitsa amphamvu mwamphamvu yake. Iwo awukanso mmene anayesa kuti sadzakhala ndi moyo. Awalola akhale osatekeseka, ndipo alimbikapo, koma maso ake ali pa njira zawo. Akwezeka mkampindi kuli zii, inde atsitsidwa. Achotsedwa monga ena onse, adulidwa ngati tirigu ngala zake. Ndipo ngati sikutero, anditsutsa ndani kuti ndili wabodza, ndikuyesa mawu anga opanda pake. Yobu mutu 25. Biridadi akuti munthu sayenera kudziyesa olungama pamaso pa Mulungu. Pamenepo Biridadi wakusuki anayankhanati, kulamulira ndi kuopsa kuli ndi iye. Achita mtendere pa zamwamba zake. Ngati awerengedwa makamu ake, ndipo ndaniyo kuwunika kwake sikumtulukira? Potero munthu akhala bwanji wolungama kwa Mulungu? Kapena wobadwa ndi mkazi akhala woyera bwanji? Taonani, ngakhale mwezi ulibe kuwala, ndi nyenyezi siziyera pamaso pake. Kopambana kotani nanga munthu ndiye mphutsi? Ndi wobadwa ndi munthu ndiye nyongolotsi. Yobu mutu 26. Yobu atsutsa Biridadi kuti sana mthandize, yekha nalemekeza ukulu wa Mulungu. Koma Yobu anayankhanati, wamthandiza bwanji wopanda mphamvu, kulipulumutsa dzanja losalimba? Wampangira bwanji wopanda nzeruyu? Ndikudziwitsa nzeru zenizeni mochuluka. Wafotokozera yani mawu? Ndi mzimu wa yani unatuluka mwa iwe? Adafawo anjenjemera pansi pa madzi ndi zokhalamo. Umanda kuli padako pamaso pake, ndi kuchionongeko kusowa chophimbako. Ayala kumpoto popanda kanthu, nalenjeka dziko pachabe. Amanga madzi mitambo yake yochindikira, ndi mtambo sungambika pansi pake. Achingira pa mpando wake wachifumu, nayalapo mtambo wake, analembera madziwo malire, mpaka polekeza kuwunika ndi mdima. Mizati ya thambo injenjemera, ndi kudabwa pa kudzudzula kwake. Mwamphamvu yake agwetsa nyanja bata, ndipo mwalunta lake akantha kudzikuza kwake. Mwamzimu wake anyezimiritsa thambo, dzanja lake linapyoza njoka yothawayo. Taonani, awa ndi malekezero a njira zake. Ndi chimene tikumva za iye, ndi chinong'onezo chaching'ono. Koma kugunda kwa mphamvu yake akuzindikiritsa ndani? Yobu mutu 27. Yobu adzikaniza, nanenetsa kuti ochimwa ambiri akhala osalangidwa. Ena ali ndi nzeru ndi chuma, koma opanda nzeru yeniyeni. Ndipo Yobu anawonjezanso mwambi wake nati, pali Mulungu, amene anandichotsera zoyenera ine, ndi wamphamvu yonse, aminana wawitsa moyo wanga. Pakuti moyo wanga wonse ukali mwa ine, ndi mpweya wa Mulungu mphuno mwanga, mino mwanga sila nkula chosalungama, ndi lilime langa silitchula za chinyengo. Sindivomereza konse kuti muli wolungama, mpaka kufa ine sinditayaungwira wanga. Ndiwumirira chilungamo changa osachileka. Chikhalire moyo ine, mtima wanga sunditonza. Mdani wanga akhale ngati woyipa, ndiye amene andiwukira ngati wosalungama. Pakuti chiyembekezo chawonyoza Mulungu nchiyani pomulikhatu Mulungu, pomchotsera moyo wake? Kodi Mulungu adzamvera kufuula kwake? Ikamdzera nsautso? Kodi adzadzikondweretsa naye wamphamvu yonse ndi kuyitana kwa Mulungu nthawi zonse? Ndidzakulangizani za dzanja la Mulungu, chokhala ndi wamphamvu yonse sitinachibisa. Taonani, inu nonse munachiona, ndipo mugwida nazo zopanda pake chifukwa ninji? Ili ndi gawo la munthu woyipa kwa Mulungu. Ndi cholowa cha akupchinja anzawo, achilandira kwa wamphamvu yonse. Akachuluka ana ake, ndiko kuchulukira lupanga, ndi ana ake sadzakhuta chakudya. Akumtsalira iye, adzayikidwa mu imfa, ndi akazi ake amasiye sadzalira maliro. Chinkana akundika ndalama ngati fumbi, ndikukonzeratu zovala ngati doti, azikonzeretu koma olungama adzazivala. Ndi osalakwa, adzagawa ndalamazo. Amanga nyumba yake ngati kangaude, ndi ngati wolindira amanga dindiro. Agona pansi ali wachuma, koma sayikidwa. Potsegula maso ake, wafa chikomo. Zoopsa zimgwera ngati madzi, mkuntho umtenga usiku. Mphepo ya kummawa imtenga, nachoka iye, ni mkankha achoke mmalo mwake. Pakuti Mulungu adzamponyera zoopsa osamuleka, kuthawa akadathawa mdzanja lake. Anthu adzamuombera manja, nadzamuimbira muluzu achoke mmalo mwake. Yobu mutu 28. Koma kuli mtapo wa siliva, ndi malo agolide amene amuyenga. Chitsulo achitenga mthaka, ndi mkuwa ausungunula kumwala. Munthu athawitsa mdima, nafunafuna mpaka malekezero onse, miyala ya mdima wabii ndi ya mthunzi wa imfa. Abola mgodi posiyana patali pokhala anthu, aiwalika ndi phazi lopitapo. Apachikika kutali ndi anthu, nalendewalendewa. Kunena za nthaka, kuchokera momwemo mumatuluka chakudya, ndi mmusi mwake musandulizika ngati ndi moto. Miyala yake ndiyo malo a safiro, ndipo ili nalo fumbi la golide. Njira imeneyi palibe chiwomba nkhanga chiyidziwa, lingakhale diso la kabawi losapenyapo. Nyama zodzikuza sizinapondapo, ngakhale mkango wa ukali sunapitapo. Munthu atambasulira dzanja lake kumwala, agubuduza mapiri kuyambira kumizu. Asema njira pakati pa matanthwe, ndi diso lake liona chilichonse cha mtengo wake. Atseka mitsinje ingadonthe, natulutsira poyera chobisikachi. Koma nzeru idzapezeka kuti ndi luntha, malo ake ali kuti munthu sadziwa mtengo wake, ndipo silipezeka mdziko la amoyo. Pozama pakuti mwa ine mulibe, ndi nyanja ikuti kwa ine kulibe. Silipezeka ndi golide, saye sapo siliva mtengo wake. Saye linganiza ndi golide wa Ofiri, ndi sohamu wa mtengo wake wapatali kapena safiro. Golide ndi krustalo sizilingana nayo ndi kusinthana kwake. Sisinthanika ndi zisambiro za golide woyengetsa. Korali kapena ngale sizikumbukikapo. Mtengo wake wa nzeru uposa wa korali wofiira. Topazi wakusi sufanana nayo, sayilinganiza ndi golide wolongosoka. Koma nzeru ifuma kuti ndi luntha pokhala pake pali kuti popeza pabisikira maso a zamoyo zonse, pabisikiranso mbalame za mlengalenga. Chionongeko ndi imfa zikuti tamva mbiri yake m'makutu mwathu. Mulungu ndiye azindikira njira yake, ndiye adziwa pokhala pake. Pakuti apenyerera malekezero a dziko lapansi, naona pansi pathambo ponse. Pamene anayikira mphepo muyeso wake, nayesera madzi miyeso. Pakuchitira mvula lamulo, ndi njira yoyendamo mphezi ya bingu. Pamenepo, anayiona nzeru nayifotokozera, anayikonza, nayisanthula. Koma kwa munthu anati, taonani, kuopa Ambuye ndiko nzeru. Ndikupatukana nacho choyipa, ndiko luntha. Yobu mutu 29. Yobu alinganiza chikhalidwe chake chakale ndi tsoka latsopano. Nalimbika kuti sanachite zotchulidwazi. Ndipo Yobu anaonjezanso mwambi wake nati, aha, ndikadakhala munga miyezi yapitayi, munga mmasiku akundisunga Mulungu, mujanyali yake inawala pamutu panga, ndipo ndikuunika kwake ndinayenda mu mdima. Munga umo ndinakhala mmasiku anga olimba, muja uphungu wa Mulungu unakhala pahema panga. Muja wa mphamvu yonse akali nane pamodzi, ndi ana anga anandizinga. Muja popondera ine, padakhatamira ndi mafuta amkaka, ndi thanthwe linanditsanulira mitsinje ya mafuta azitona. Muja ndinatuluka kunka kuchipata ku mzinda, muja ndinakonza pokhala panga kukhwalala. Anyamata anandiona na bisala, okalamba anandinyamukira nakhala chiriri. Akalonga anadziletsa kulankhula ndi kugwira pakamwa pawo. Mawu aomveka anali zii, ndi lilime lawo linamamatira ku malakalaka awo. Pakuti pondimva ine khutu, linandidalitsa, ndipo pondiona diso, linandichitira umboni. Pakuti ndinapulumutsa uzunzika wakufuula, mwa wamasiye yemwe wosowa mthandizi. Dalitso la iye akati atayike linandidzera. Ndi mtima wankazi wamasiye, ndinawuyimbitsa mukondwera. Ndinavala chilungamo, ndipo chinandivala ine, chiuruzo changa chinanga mwinjiro ndi nduwira. Ndinali maso akhungu ndi mapazi a otsimphina. Ndinali Atate wa umphawi, ndi mlandu wa iye amene sindinamdziwe ndinamfusitsa. Ndipo ndinathyola nsagwada ya wosalungama, ndi kukwatula chogwidwa kumano kwake. Pamenepo ndinati, ndidzatsirizika mchisa changa, ndipo ndidzachulukitsa masiku wanga ngati mchenga. Muzu wanga watambalala kufikira kumadzi. Ndimame adzakhala pa nthambi yanga usiku wonse. Ulemu wanga udzakhala wosaguga mwa ine, ndi uta wanga udzakhala wosalifuka mdzanja mwanga. Anthu anandimvera, nalindira, nakhala chete, kuti ndiwapangire. Nditanena mawu anga sanalankhulenso, ndi kunena kwanga kunawakhera. Anandilindira ngati kulindira mvula, nayasama pakamwa pawo ngati kulira mvula ya masika. Ndinawaseka akapanda kulimbika mtima, ndipo sanagwetse kusangalala kwa nkhope yanga. Ndinawasankhira njira yawo ndi kukhala mkulu wawo. Ndinakhala ngati mfumu mwa nkhondo ake, ngati wotonthoza ofedwa. Yobu mutu sate. Koma tsopano, iwo osafika na msinkhu wanga andiseka. Iwo amene Atate awo ndikadawapeputsa, osawayika pamodzi ndi agalu olinda nkhosa zanga. Mphamvunso ya mmanja mwawo ndikadapindulanji nayo, ndiwo anthu amene unyamata wawo udatha. Atsala mafupa okhaokha ndi kusowa ndi njala, akungudza nthaka yowuma kuli mdimo wa mchipululu chopasuka. Achera therele, lokolera kuzitsamba. Ndi chakudya chawo ndicho mizu ya dinde. Anawapirikitsa pakati pa anthu, awafuulira ngati kutsata mbala. Azikhala mzigwa za chizirezire, maenje a mthaka ndi mmapanga. Pakati pa zitsamba alira ngati bulu, pansi pa khwisa asonkhana pamodzi. Ndiwo ana awopusa, inde ana anthu opanda dzina. Anawaingitsa kuwachotsa mdziko. Koma tsopano ndasanduka nyimbo ya oterewo na ndiyesa chitonzo. Anyansidwa nane akhala patali ndi ine, saleka kuthira malovu pa nkhope panga. Pakuti anamasula nsinga zawo na ndizunza, anataya chomangira mkamwa mwawo pamaso panga. Kudzanja langa lamanja anauka ululuka, akankha mapazi anga. Andiwundira njira zawo zakundiwononga. Aipsa njira yanga, athandizana ndi tsoka langa. Ndiwo anthu omwewo osowa mthandizi. Akudza ngati wopitira pogamuka linga papakulu. Pakati pa zopasuka, azigubuduza kundidzera ine. Anditembenuzira zondiopsa, auluza ulemu wanga ngati mphepo. Ndizo sungika zanga zapita ngati mtambo. Ndipo tsopano, moyo wanga udzitsanulira mkati mwanga, masiku akuzunza andigwira. Nyengo ya usiku, mafupa anga awaza mwa ine. Ndizo wawa zondikungudza sizipuma. Mwamphamvu yayikulu ya nthenda yanga, chovala changa chinasandulika, chindithina ngati pakhosi pa mala yanga. Iye anandiponya mʼmatope, ndipo ndafanana ndi fumbi ndi phulusa. Ndifuula kwa inu, koma simundiyankha, ndinyamuka, ndipo mungondipenyerera. Mwasandulika kundichitira nkharwe. Ndi mphamvu ya dzanja lanu mundizunza. Mundikweza kumphepo, mundiyendetsa pomwepo, ndipo mundisungunula mu mkuntho, pakuti ndidziwa kuti mudzandifikitsa ku imfa ndi ku nyumba yokomanamo a moyo wonse. Koma munthu akati agwe, satambasula dzanja lake kodi? Akati aonongeke, safuulako kodi? Kodi sindinamulirire misozi wakulawa zowawa? Kodi moyo wanga sunachitira chisoni osowa? Muja ndinayembekeza chokoma chinadza choipa, ndipo polindira kuunika unadza mdima. Mkati mwanga mupweteka musapuma, masiku amazunzo andidzera. Ndiyenda ndiri wothimbirira osati ndidzuwayi, ndinyamuka mu msonkhano ndikufuula. Ndiri mʼbale wawo wa nkhandwe, ndi mnasi wawo wanthiwatiwa. Kungulangalada nili ndifundukira, ndi mafupa anga awawa ndi kutentha kwawo. Chifukwa chake zeze wanga wasandulika wa maliro, ndi chitoliro changa cha mawu olira misozi. Yobu mutu satewani. Ndinapangana ndi maso anga, potero ndipenyere njina mwali, pakuti gawo la Mulungu lochokera kumwamba, ndi cholowa cha wamphamvu yonse, chochokera mwamba amunchiani. Sindizo chonongeko cha osalungama ndi tsoka la ochita mphulupulu. Nanga sapenya njira zanga ndi kuwerenga moponda mwanga monse. Ngati ndinayanjana nalo bodza, ndi phazi langa linathamangira chinyengo, andiyese ndi muyeso olingana, kuti Mulungu adziwa ungwiro wanga. Ngati phazi langa linapatuka mnjira, ndi mtima wanga unatsata maso anga. Ngati chirema cha mamatira manja anga, ndidzale ine nadye wina. Ndizo ndimerera ine zizulidwe. Ngati mtima wanga wakopeka ndi mkazi, ngati ndalalira pa khomo la mzanga, mkazi wanga aperere wina, wina namuyike kumbuyo. Pakuti icho ndicho ipitsitsa, ndicho mphulupulu yoyenera uweruza anene mulandu wake. Pakuti ndicho moto wakunyeka mpaka chonongeko, ndi chakuzula zipatso zanga zonse. Ngati ndapeputsa mlandu wa kapolo wanga, kapena wa mdzakazi wanga, potsutsana nane iwo. Ndidzatani ponyamuka Mulungu? Ndipopo ndizonda iye, ndidzamuyankha chiyani? Kodi iye amene anandirenga ine mmimba, sana mlenge iyenso? Sindiye mmodzi anatiwumba mmimba? Ngati ndikaniza umphawi chifuniro chawo, kapena kutopetsa maso a masiye, kapena kudya nthongo yanga ndekha osadya ku mwana wa masiye, pakuti kuyambira ubwana wanga analeredwa ndi ine monga ndi Atate. Ndipo ndinakhala nkhoswe ya wa masiye chibadwire ine. Ngati ndinaona wina ali mkutayika wopanda chovala, kapena kuti wosowa alibe chofunda, ngati ziuno zake sizinandiyamike, ngati sanafunde ubweya wa nkhosa zanga, ngati ndinasamulira ana amasiye dzanja langa, popeza ndinaona thandizo langa kuchipata, libanthuke phewa langa paphalo, ndi dzanja langa liduke pagwangwa. Pakuti tsoka lochokera kwa Mulungu linandiopsa, ndi chifukwa cha ukulu wake sindinakhoza kanthu. Ngati ndayesa golide chiyembekezo changa, ndi kunena ndi golide woyengetsa ndiwe chikhazikitso changa, ngati ndinakondwera popeza chuma changa nchachikulu, ndi dzanja langa lakwiza zochuluka, ngati ndalambira dzuwa lili kuwala, kapena mwezi uli kuyenda monyezimira, ndi mtima wanga wakopeka mseri, ndi pakamwa panga padampshampshona dzanja langa, ichinso ndi mphulupulu yoyenera uweruza kunena mlandu wake, pakuti ndikadakana Mulungu ali mmwamba. Ngati ndakondwera nalo tsoka lawondida, kapena kudzitukula pompeza choyipa, ndithu sindinalole mkamwa mwanga muchimwe kupempha motemberera moyo wake. Ngati amuna amhema mwanga sanati, ndanadzapeza munthu wosakhuta nyama yomgawira Yobu, mlendo sakagona pakhalala, koma ndinatsegulira wa mjira pakhomo panga. Ngati ndakwirira zolakwa zanga monga Adamu, ndikubisa mphulupulu yanga mchifuwa mwanga, popeza ndinaopa unyinji wa ukulu, ndi chipepulo cha mafuko chinandiopyetsa. Potero ndinakhala chete osatuluka pakhomo panga. Ha! Ndikanakhala naye wina wakundimvera, chizindikiro changa si ichi. Wamphamvu yonse andiyankhe. Mwenzi ndakhala nawo mawu akundineneza, analemberawo mdani wanga. Ndithu ndikadawasenza papewa panga, ndikudzimangirira awa ngati korona. Ndikadamfotokozera chiwerengo cha mupondamo mwanga. Ndikadamsenderera iye ngati kalonga. Ngati minda yanga ifuula munditsutsa, ndi nthumbira zake zilira pamodzi. Ngati ndadya zipatso zake wopanda ndalama, kapena kutayitsa ini yake moyo wawo. Imere minga m'malo mwa tirigu, ndi dawi m'malo mwa barele. Mawu a Yobu ata. Yobu mutu satetu. Elihu adzudzula Yobu ndi mabwenzi atatu omwe. Pamenepo amuna atatuwa analeka kumuyankha Yobu, pakuti anali wolungama pamaso pake pa iye mwini. Ndipo adapsa mtima Elihu, mwana wa Barakeli wa kubuzi wa chibale cha Ramu, adapsa mtima pa Yobu, pakuti anadziyesera yekha wolungama wosati Mulungu. Adapsa mtima pa mabwenzi ake atatu omwe, pakuti anaswa pomuyankha, koma anamtsutsa Yobu kuti ali woyipa. Ndipo Elihu analindira kulankhula ndi Yobu, popeza akulu misinkhu ndi iwowa. Koma pakuona Elihu kuti anthu atatuwa anaswa poyankha, pakamwa pawo anapsa mtima. Ndipo Elihu mwana wa Barakeli wa kubuzi anayankha nati, ine ndine mnyamata, inu ndinu wokalamba. Chifukwa chake ndinadziletsa, ndikuopa kukuonetsani monga umo ndayesera ine. Ndinati, amisinkhu anene, ndi azaka zochuluka alangize nzeru. Koma mmunthu muli mzimu, ndi mpweya wa wamphamvu yonse wawazindikiritsa. Akulu sindi woyeni nzeru, ndi wokalamba, sindi wozindikira chiweruzo. Chifukwa chake ndinati, ndimvereni ine. Inenso ndidzaonetsa monga umo ndayesera ine. Taonani, ndinalindira mawu anu, ndinacherera khutu zifukwa zanu, pofunafuna inu ponena. Inde ndinasamalira inu, koma taonani, panalibe wamtsutsa Yobu, kapena wakumbwezera mawu pakati pa inu. Msamati, tapeza nzeru ndife, Mulungu akhoza kumkhulula si munthu ayi. Popeza sana ndiponyere ine mawu, sindidzamuyankha ndi maneno anu. Asumwa, sayankhaso, anawathera mawu. Kodi ndidzangolindira popeza sane na iwo Popeza akaladu osa yanka so. Ndiza yanka inenso mawanga, ndiza onetsa inenso za mtima mwanga. Pakuti ndadzazidwa ndi mau, ndi mzimu wa mkati mwanga, undifulumiza. Taonani, mchifuwa mwanga muli ngati vinyo, woso wapopungulira. Ngati matumba atsopano akuti apulike. Ndidzanena kuti chifundo chitsike, ndidzatsegula milomo yanga ndi kuyankha. Ndisati ndisamalire nkhope ya munthu, kapena kumtchula munthu mayina omdyola nawo. Pakuti sindidziwa kutchula mayina osiyasiyalika, ndikatero mlengi wanga adzandichotsa msanga. Yobu mutu satefiri. Elihu atsutsa Yobu pakudzikuza kwake. Nanenetsa kuti pomulanga munthu Mulungu ali nacho chifukwa. Komatu Yobu mumvere maneno anga. Muchirere khutu mawu anga. Taonani tsono ndatsegula pakamwa panga. Lilime langa lanena mkama mwanga. Maneno anga aulula chiwongoko cha mtima wanga. Ndi monga umo idziwira milomo yanga idzanena zoona. Mzimu wa Mulungu unandirenga, ndi mpweya wa wamphamvu yonse, unandipatsa moyo. Ngati mukhoza mundiyankhe, mulongosolere mawu anu pamaso panga, mukonzeke. Taonani, ndikhala kwa Mulungu ngati inu, inenso ndinaumbidwa ndi dothi. Taonani, kuopsa kwanga simudzachita nako mantha. Ndi ichi ndikusenzetsani, sichidza kulemererani. Zedi mwanena mmakutu mwanga, ndinamvanso mawu akunena kwanu akuti, ndine woyera ine, wopanda kulakwa, ndine wosapalamula, ndilibe mphulupulu. Taonani, iye apeza zifukwa zoti anditsutse nazo, andiyesa mdani wake. Amanga mapazi yanga mzigologolo, ayang'anira poyenda ine ponse. Taonani, ndidzakuyankhani mmene muli mosalungama, pakuti Mulungu ndiye wamkulu woposa munthu. Mutsutsana ndi iye chifukwa ninji, popeza pa zake zonse saulula chifukwa. Pakuti Mulungu alankhula kamodzi kapena kawiri, koma anthu sasamalira. Mkulota, masomphenya a usiku, pakuwagwera anthu tulota tikulu, pogona mwatchero pakama. Pamenepo, atsegula makutu a anthu, nakomera chizindikiro, chilangizo chawo, kuti achotse munthu kuchimene akadachita, ndi kubisira munthu kudzikuza kwake, kuti amuletse angaonongeke, ndi moyo wake ungatayike ndi lupanga. Alangidwanso ndi zowawa pakamwa pake, ndi kulimbana kowawa kosapuma mafupa ake. Mwemo, mtima wake wochita mseru ndi mkati. Ndi moyo wake pa chakudya cholongosoka. Nofu wake udata, kuti sunga penyeke. Ndi mafupa ake akusaoneka atuluka. Inde, wasendera kufupi kumanda, ndi moyo wake kwa kuononga. Akakhala kwa iye mtenga womasulira mawu mmodzi mwachikwi, kuonetsera munthu chomuyenera. Pamenepo Mulungu amchitira chifundo nati, mlanditse angatsikire kumanda. Ndampezera dipo. Mnofu wake udzakhala see, woposa wa mwana. Adzabwerera ku masiku a ubwana wake. Apembedza Mulungu ndipo amkomera mtima, mwemo aona nkhope yake mukondwera. Ndipo ambwezera munthu chilungamo chake. Apenyerera anthu ndikuti, ndinachimwa, ndayipsa chongo kacho, ndipo sindinapindule nako. Koma anandiwombola ndingatsikire kumanda. Ndi moyo wanga udzaona kuwunika. Taona, izi zonse azichita Mulungu, kawiri, katatu ndi munthu. Kumbweza angalowe kumanda, kuti kuwunika kwa moyo kumuwalire. Cherani kutu, Yobu, mundimvere ine. Mukhale chete, ndipo ndidzanena ine. Ngati muli nawo mawu, mundiyankhe. Nenani, pakuti ndifuna kukulungamitsani. Ngati mulibe mawu, tamverani ine, mukhale chete. Ndipo ndidzakuphunzitsani nzeru. Yobu mutu satefolo. Elihu anenetsa Mulungu sangati kukhala osalungama, komasiyanitsa pakati pa okoma ndi oyipa. Ndipo Elihu anabwereza kunena nati, tamverani mawu anga inu anzeru. Munditcherere khutu inu akudziwa. Pakuti khutu liyesa mawu monga mkamwa mulawa chakudya. Tidzisankhire choyeneracho, tidziwe mwatokha chokomacho. Pakuti Yobu wanena, ine ndine wolungama, ndipo Mulungu wandichotsera choyenera ine. Kodi ndidzinamizire? Bala langa nilosapola, ngakhale sindina lakwe. Wakunga Yobu ndani, wakumwa mwano ngati madzi, wakutsagana nawo wochita mphulupulu, nayendayenda nawo anthu oyipa. Pakuti anati, munthu sapindula kanthu nako kuvomerezana naye Mulungu. Chifukwa chake mundimvere ine eni nzeru inu. Nkutali ndi Mulungu kuchita choyipa. Ndi wamphamvu yonse kuchita chosalungama. Pakuti amubwezera munthu monga mwa ntchito yake, napezetsa munthu aliyense monga mwa mayendedwe yake. Ndithu zoonadi, Mulungu sangachite choyipa, ndi wamphamvu yonse sangaipye mlandu. Anamuyikiza dziko lapansi ndani, kapena anakonzeratu dziko lonse lokhalamo anthu ndani, akadzikumbukira yekha mu mtima mwake, akadzisonkhanitsira yekha mzimu wake ndi mpweya wake, zamoyo zonse zidzatsirizika pamodzi, ndi munthu adzabwerera kufumbi. Ngati tsono uli nako kuzindikira, tamvera ichi, cherera khutu kunena kwanga. Kodi munthu woyipidwa nacho chiweruzo adzalamulira? Ndipo kodi wotsutsa wolungama ndi wamphamvuyo kuti ngoyipa? Kodi kuyenera kunena kwa mfumu wopanda pake iwe, kapena kwa akalonga woyipa inu? Nanga kwa iye wosasamalira nkhope za akalonga, wosasiyanitsa pakati pa olemera ndi wosauka? Pakuti onsewu ndiwo ntchito ya manja ake. Mkampindi akufa, ngakhale pakati pa usiku. Anthu agwedezeka napita, amphamvu achotsedwa opanda dzanja la kuwachotsa. Pakuti maso ake ali pa njira ya munthu aliyense, napenya muponda mwake monse. Palibe mdima kapena mthunzi wa imfa, kuti ochita zopanda pake abisaleko. Pakuti Mulungu alibe chifukwa chakulingiriranso za munthu, kuti afike kwa iye kudzaweruzidwa. Aphwanya ine mphamvu, osatulutsa kubwalo mlandu wawo, nayika ena mmalo mwawo. Pakuti asamalira ntchito zawo, nawo agobuduza usiku kuti aphwanyike. Awakantha ngati woyipa, poyera pamaso pa anthu. Popeza anapatuka, nalika kumtsata, osasamalira njira zake zili zonse. Mwemo, anafikitsa kwa iye kufula kwa osauka, ndipo anamva iye kufula kwa ozunzika. Iye akapatsa mpumulo, adzamtsutsa ndani? Akabisa nkhope yake, adzampenyerera ndani? Chikachitika pa mtundu wa anthu, kapena pa munthu, nchimodzimodzi. Kuti munthu wonyoza Mulungu asachite ufumu, ndi anthu asakodwe mu msampha. Pakuti pali wina kodi anati kwa Mulungu, ndasenza kulanga kwanu, ndingakhale sindina lakwe. Chimene sindichiona mundilangize ndinu, ngati ndachita chosalungama sindidzabwerezanso. Kodi chilango cha Mulungu chikhale monga muchifuna inu, pakuti muchikana? Musankhe ndinu ine ayi. Mwemo monga mudziwa ninani. Anthu ozindikira adzanena nane, inde anthu anzeru onse akundimva adzati, Yobu alankhula wopanda kudziwa. Ndi mawu ake alibe nzeru. Mwezi nayesedwe Yobu kufikira kutha, chifukwa cha kuyankha kwake monga anthu amphulupulu. Pakuti pakuchimwa kwake aonjeza kupikisana ndi Mulungu, asansa manja pakati pa ife, nachulukitsa maneno ake pa Mulungu. Yobu mutu satefa ife. Elihu akuti, kwa Mulungu kulibe chifukwa cha kuchita tsankho. Ndipo Elihu anabwereza kunena nati, kodi muchiyesa choyenera? Umu mukuti chilungamo changa chiposa cha Mulungu pakuti munena upindula njinacho? Posachimwa ndinapindula chiyani chimene sindikadapindula pochimwa? Ndidzakuyankhani, ndiyanzanu pamodzi ndi inu. Yang'anani kumwamba nimuone, tapenyani mitambo yokwera yakuposa inu. Ngati mwachimwa, mumchitira iye chiyani? Zikachuluka zolakwa zanu, mumchitira iye chiyani? Mukakhala wolungama, mumninkhapo chiyani? Kapena alandira chiyani pa dzanja lanu? Choyipa chanu chikhoza kuyipira munthu wonga inu. Ndi chilungamo chanu chikhoza kukomera wobadwa ndi munthu. Chifukwa cha kuchuluka masautso, anthu anafuula. Afuula chifukwa cha dzanja la amphamvu. Koma palibe anganene ali kuti Mulungu mlengi wanga, wakupatsa nyimbo usiku, wakutilangiza ife koposa nyama za padziko, wakutipatsa nzeru zoposa mbalame za mlengalenga. Apo afuula, koma iye sawayankha, chifukwa cha kudzikuza kwa anthu oyipa. Zedi, Mulungu samvera zachabe, ndi wamphamvu yonse sazisamalira. Inde mungakhale munena sindi mpenya, mlanduwo uli pamaso pake ndipo mumlindira. Ndipo tsopano popeza analibe kumzonda mkukuya kwake ndi kusamalitsa cholakwa, chifukwa chake Yobu anatsekula pakamwa pake mwachabe nachulukitsa mawu opanda nzeru. Yobu mutu satisikisi. Elihu alemekeza chilungamo ndi mphamvu ya Mulungu. Mulungu ndi wangwiro, ife tilephera kumdziwa. Elihu anabwereza nati, mundilole pang'ono ndidzakuwuzani, pakuti ndili nawonso mawu akunenera Mulungu. Ndidzatenga nzeru zanga kutali, ndidzavomereza kuti mlengi wanga ndi wolungama. Pakuti zoonadi, mawu anga sali abodza, wakudziwitsa mwangwiro ali nanu. Taonani, Mulungu ndiye mwini mphamvu, ndipo sapeputsa munthu. Mphamvu ya nzeru zake ndi yayikulu. Sasunga woyipa khale ndi moyo, koma awaninkha wozunzika zowayenera iwo. Sawachotsera wolungama maso ake, koma pamodzi ndi mafumu pa mpando wawo awakhazikitsa chikhazikire ndipo akwezeka. Ndipo akamangidwa mu msinga nakakodwa ndi zingwe za mazunzo, pamenepo awafotokozera ntchito zawo ndi zolakwa zawo kuti anachita modzikuza. Awatseguliranso mkhutu mwawo kuti awalangize nawawuza abwerere kuleka mphulupulu. Akamvera ndi kumtumikira, adzatsiriza masiku awo modala ndi zaka zawo mokondwera. Koma akapanda kumvera adzatayika ndi lupanga, nadzatsirizika osadziwa kanthu. Koma iwo amtima wakunyoza Mulungu, akundika mkwiyo, akawamanga iye, safuulira. Iwowa akufa akalibiriwiri, ndi moyo wawo utayika ngati wodetsedwa. Apulumutsa wozunzika mwakuzunzika kwake, nawatsegulira mkutu mwawo mwakupsinjika kwawo. Inde, akada kukopani muchoke posaukira, muluwe kuchitando kopanda chopsinja, ndipo zoyikidwa pagome panu zikadakhala zonona ndithu. Koma mukadzazidwa nazo zolingirira woyipa, zolingirirazo ndi chiweruzo zidzakugwiranibe. Pakuti muchenjere, mkwiyo ungakunyengeni muchite mnyozo. Ndipo usakosokeretseni ukulu wa dipoli. Chuma chanu chidzafikira kodi kuti simudzakhala wopsinjika kapena mphamvu yanu yonse yolimba. Musakhumbe usiku umene anthu alikhidwe mʼmalo mwawo. Chenjerani, musalunjike kumphulupulu, pakuti mwayisankha iyi mutazunzidwa. Taonani, Mulungu achita mokwezeka mu mphamvu yake. Mphunzitsi wakunga iye ndani? Anamuyikira njira yake ndani? Adzati ndani mwachita chosalungama? Kumbukirani kuti mukuze ntchito zake zimene anaziyimbira anthu. Anthu onse azipenyerera, anthu aziyang'anira kutali. Taonani, Mulungu ndiye wamkulu, ndipo siti mdziwa chiwerengero cha zaka zake nchosasantulika. Pakuti akweza madontho a mvula, akhetsa mvula ya mkhungu yake, imene mitambo itsanulira, nivumbitsira anthu mochuluka. Pali munthu kodi wodziwitsa mayalidwe a mitambo ndi kugunda kwa msasa wake? Taonani, iye ayala kuunika kwake pamenepo. Navundikira kunsi kwake kwa nyanja. Pakuti aweruza nazo mitundu ya anthu, apatsa chakudya chochuluka. Akutuda manja ake ndi mphezi, nayilamulira igwere pofunapo iye. Kugunda kwake, kulalikira za iye, zoweta zomwe zilota mtambo woyandikira. Yobu mutu 37. Paichinso, mtima wanga unjenjemera, nusuntika malo mwake. Mvetsetsani chibumo cha mawu ake, ndi kugunda kotuluka mkamo mwake. Akumveketsa pansi pa thambo ponse, nanganipitsa mphezi yake kumalekezero a dziko lapansi. Mawu abuma kuitsata, agunda ndi mawu aukulu wake. Ndipo sayeletsa atamveka mawu ake. Mulungu agunda modabwitsa ndi mawu ake, achita zazikulu osazidziwa ife. Pakuti anena kwa chipale chofewa, ugwe pa dziko, momwe munso kwa mvula, ndi kwa mvumbi wa ukulu. Atsekereza mukhomera chizindikiro dzanja la munthu aliyense, kuti anthu onse anawerenga adziwe. Pamenepo zilombo zilowa mobisalamu, ndipo zikhala mkaka mwawo. Mchipinda mwake mutuluka kamvulumvulu, ndi chisanu chifuma kumpoto. Mwakupuma kwake Mulungu apereka chipale ndi madzi achitando aundana. Asenzetsaso mtambo wakudabi madzi, afunyulula mtambo wokhalamo mphezi yake, ndi utembenuka-tembenuka pakulangiza kwake, kuti uchite zilizonse aulamulira pa nkhope ya dziko lokhalamo anthu. Ngati aufikitsira dziko lake kulidzudzula kapena kulichitira chifundo. Tamverani ichi Yobu. Tayimani, mulingirire zodabwitsa za Mulungu. Kodi mudziwa umo Mulungu azilangizira zimenezi nawalitsa mphezi ya mtambo mwake? Kodi mudziwa madendekeredwe ake a mitambo zodabwitsa za iye wakudziwa mwangwiro? Kodi mudziwa umo zovala zanu zifundira pamene dziko lili thu chifukwa cha mwera? Kodi muyala thambo pamodzi ndi iye ndilo lolimba ngati kalilole woyengeka? Mutilangize chimene tidzanena ndi iye. Sitidziwa kulongosola mawu athu chifukwa cha mdima. Kodi munthu ayenera kumuuza kuti ndifuna kunena, kapena kodi munthu adzakhumba kumezedwa? Ndipo tsopano anthu sangathe kupenyerera kuunika pakunyezimira kuthambo ndi mphepo yapita ndi kuuyeretsa kuchokera kumpoto kudzera kuwala kunyezimira. Mulungu ali nawo ukulu woopsa. Kunena za wamphamvu yonse, sitingamsanthule. Ndiye wamphamvu yoposa, koma mwachiweruzo ndi chilungamo chochuluka, samasautsa. Mwemo, anthu amuopa, iye sasamalira aliyense wanzeru mu mtima. Yobu mutu 38. Mulungu aonekera kwa Yobu osamtsutsa, koma amkumbutsa za ukulu wopambana wa Mulungu. Yobu adzijepetsapo. Pamenepo Yehova anayankha Yobu mkavuluvulu nati, ndani uyu adetsa uphungu ndi mawu opanda nzeru? Udzimangire mchuno tsono ngati mwamuna, ndikufunsa undidziwitse. Unali kuti muja ndinayika maziko a dziko lapansi? Fotokoza ngati udziwa kuzindikira. Analemba malire ake ndani popeza udziwa? Anayesapo chingwe chake ndani? Maziko ake anakumbidwa pachiyani? Kapena anayika ndani mwala wake wapangodya? Muja nyenyezi za mmawa zinayimba limodzi mokondwera, ndi ana onse a Mulungu anafuula ndi chimwemwe? Kapena anatseka nyanja ndani ndi zitseko? mujaida kamula ngati kutuluka mmimba. Mujandina esa mtambo chovala chake, ndi mdima wabi salu yake yokulunga, ndi kuirembera malire anga, ndi kuika mipikizo ndi zitseko, ndi kuti ufike mpaka apa, osapitirirapo, apa adzaletseka mafunde yako odzikuza, kodi walamulira mawa chiyambire masiku wako, ndi kudziwitsa mbandakucha malo wake, kuti agwire malekezero a dziko lapansi, na kutumule oipa achokeko. Lisandulika ngati doti lonyata pansi pachosindikiza. Ndi zonse zibuka ngati chovala. Ndikuunika kwa oipa kuletsedwa kuti asakuone. Ndi dzanja losamulidwa lithyoledwa. Kodi unalowa magwero a nyanja? Kodi unayendaenda pozama penipeni? Kodi zipata za imfa zinavumbulukira iwe? Kapena kodi unaona zipata za mtunzi wa imfa? Kodi unazindikira chitando cha dziko lapansi? Fotokozera ngati uchidziwa chonse. Ili kuti njira yomukira pokhala kuunika, ndi mdima pokhala pake pali kuti, kuti upite nawo kumalire ake, kuti uzindikire misewu ya kunyumba yake. Udziwa pakuti unabadwa pamenepo, ndi masiku ako achuluka kuwerenga kwawo. Kodi unalowa mzosungiramo chipale chofewa, kapena unapenya zosungiramo matalala, amene ndi wasungira tsiku la nsautso, tsiku la kulimba na nkhondo? Ndi njira ili kuti yomukira pogawikana kuunika, kapena pomwazikira mphepo ya kummawa pa dziko lapansi? Ndani anachikumbira mchera chimvula, kapena njira ya bingu la mphezi, kuvumbitsa mvula pa dziko lopanda anthu, kuchipululu kusakhala munthu, kukhutitsa thengo la kunkhwangwala, ndi kuphukitsa msipu? Kodi mvula ili naye Atate? Kapena wabala ndani madontho a mame? Chipale chinatuluka mmimba ya yani? Ndi chisani chochokera mmwamba anachibala ndani? Madzi aundana ngati mwala, ndi pamwamba pa nyanja yozama, mpugwira na madzi. Kodi ungamange gulu la nsangwe, kapena kumasula zomangira zaka mwina atsatana? Ungatulutse kodi nyenyezi mnyengo zawo, munga mwa malongosolede awo? Kapena kutsogolera mlala ng'amba ndi ana ake? Kodi udziwa malemba akuthambo? Ukhoza kukhazikitsa ufumu wawo pa dziko lapansi? Kodi udziwa kukwezera mawu ako ku mitambo kuti madzi ochuluka akukute? Kodi ukhoza kutumiza mphezi kuti zimuke ndi kunena nawe tiri pano? Ndani analonga nzeru mmitambomo? Ndani waninkha nyenyezi yotsotsoka luntha? Adziwa ndani kuwerenga mitambo mwa nzeru ndi kutsanulira michenji ya kuthambo ndani, pokandika fumbi ndi kuundana zibuma pamodzi? Kodi ukhoza kusakira mkangu wa ukazi nyama ndi kukwaniritsa chakudya cha misona pamene ibwatama mngaka mwawo nikhala mobisala kulaliramo? Amkonzeratu khwangwala chakudya chake ndani pamene pana ake afuulira kwa Mulungu? Naulukauluka osowa chakudya? Yobu mutu satena ini. Kodi udziwa nyengo ya kusowa na zinkhoma? Kodi wapenyerera pakuswa mbawala? Ukhoza kodi kuwerenga miyezi ya kuzipitira, kapena udziwa nyengo yoti ziswani? Zithuntha, ziswa, zitayazowawa zawo. Anawo akhala ojincha, akulira kuthengo, achoka osabwerera kwa amawo. Ndani walola mbidzi ituluke ya ufulu? Anayimasulira mbidzi nsinga zake ndani, imene ndachiyesa chipululu nyumba yake ndi dziko lakhulo pokhala pake? Aseka phokoso la kumzinda, osamva kukuwa kwa ofulumiza nyama za mgoli, poyenda ponse pa mapiri mpabusa pake, ilondola chachiwisi chilichonse. Kodi njati, idzavomera kukutumikira, idzakhala kuchodyotseramo chako kodi? Kodi ukhoza kumanga njati ndi lamba lake ilime mchera, kapena idzakutsata kodi kufafaniza nthumbira mzigwa? Udzayikhulupirira kodi? Popeza mphamvu yake njayikulu, udzayisiyira ntchito yako kodi? Kodi udzayitama kuti itute mbewu zako ndi kuzisonkhanitsira kudwale? Piko la nthiwatiwa likondwera, koma mapiko ndi nthenga zake nzofatsa kodi? Pakuti isiya mazira ake pa nthaka, nimamfunditsa fumbi, nkuiwala kuti phazi lingawaphwanye, kapena chirombo chingawapondereze. Iwumira mtima ana ake monga ngati sali yake, idzilemetsa ndi ntchito chabe, popeza ilibe mantha. Pakuti Mulungu anayimana nzeru, ndipo sanayigawire luntha. Ikafika nthawi yake, iwera muka, iseka kavalo ndi wapa msana pake. Wampatsa kavalo mphamvu yake kodi? Wamveka pakhosi pake chenjerere chogwedezeka? Wamulumphitsa kodi ngati dzombe? Ulemerero wakumina kwake ngoopsa. Apalasa kuchigwa, nakondwera nayo mphamvu yake, atuluka kukomana nawo eni zida. Aseka mantha osaopsedwa, osabwerera kuthawa lupanga. Podo likuti kochokocho pa nthiti pake, mkondo onyezimira ndi nthungo yomwe. Ndikunjenjemera kwa ukali ayimeza nthaka, osayimitsika pomveka lipenga. Pomveka lipenga akuti, hey, anunkhiza nkhondo ili kudza kutali, kugunda kwa kazembe ndi kuhahaza. Kodi kabawi auluka mwanzeru zako natambasula mapiko ake kunka kumwera? Kodi chiwomba nkhanga chikwira mwamba pochilamulira iwe, nkumanga chisanja chake mwamba? Kwawo nkutanthwe chigona kumweku, pansonga pa thanthwe pokhazikikapo. Pokhala kumeneko chiyang'ana chakudya, maso ake achipenyetsetsa chili kutali. Ana ake akumwa mwazi, ndipo pomwe pali ophedwa apo pali icho. Yobu mutu fote. Ndipo Yehova anabwereza kwa Yobu nati, kodi wodzudzulayo atsutsane ndi wamphamvu yonse? Wochita makani ndi Mulungu ayankhe. Pamenepo Yobu anayankha Yehova nati, taonani, ndakhululuka ine, ndidzakubwezerani mawu otani ndigwira pakamwa. Ndalankhula kamodzi, koma sindidzayankha, inde kawiri, koma sindiwonjezanso. Ndipo Yehova anamuyankha Yobu mkavuluvulu nati, dzimangire mchuno tsono ngati mamuna, ndidzakufusa undidziwitse. Chingakhale chiweruzo changa udzachithyola kodi? Udzanditsutsa kuti ndili woyipa kodi kuti ukhale wolungama ndiwe? Kodi ulinalo dzanja ngati ine Mulungu? Kapena ukhoza kugunda ndi mawu ngati ine? Udzikometsere tsono ndi ukulu ndi kukuzika, nuvale ulemu ndi ulemerero. Tsanulira mkwiyo wako osefuka, nupenyerere aliyense wodzikuza ndi kumchepetsa. Upenyerere aliyense wodzikuza, numtsitse, nupondereze woyipa pomwe akhala. Wagwirire pamodzi mfumbi, uzimange nkhope zawo pobisika. Pamenepo, inenso ndidzakuvomereza kuti dzanja lako lako lamanja likupulumutsa. Tapenya tsono mvuwu ndinayipanga pamodzi ndi iwe, ikudya udzu ngati ng'ombe. Tapenya tsono mphamvu yake ili mchuno mwake, ndikulimbalimba kwake kuli mmitsempha ya mmimba yake. Igwedeza mchira wake ngati mkungudza, mitsempha ya ntchafu zake ipotana. Mafupa ake akunga misiwe ya mkuwa, ziwalo zake zikunga zitsulo za mphamvu. Iyo ndiyo chiyambi cha machitidwe ya Mulungu, wakuirenga anayininkha lupanga lake. pakuti mapiri ayiphukitsira chakudya kumene zisewera nyama zonse zakuthengo. Igona pansi patsinde pa mitengo ya mthunzi, pobisala pa bango ndi pathawale. Mitengo ya mthunzi iyiphimba ndi mthunzi wawo, misondozi ya ku mtsinje iyizinga. Taona madzi ya mu mtsinje akakula sinjenjemera. Ilimbika mtima ngakhale Yorodani atupa mpaka pakamwa pake. Ikakhala maso, munthu adzayigwira kodi? Kapena kubola mphuno mwake ili mkwekwe? Yobu mutu 41. Kodi ukhoza kukoka Leviatani ndi mbedza? Kapena kukanikiza kulandira kwake ndi chingwe? Kodi ukhoza kumanga mphuno ndi mululu? Kapena kubola nsagwada wake ndi mbedza? Kodi idzachulukitsa mawu akukupembedza? Kapena idzanena nawe mawu ofatsa? Kodi idzapangana ndi iwe kuti uyitenge ikhale kapolo wako wachikhalire? Kodi udzasewera nayo ngati mbalame? Kapena udzayimangira anamwali ako kuti ayiwete? Kodi opangana malonda adzayitsatsa? Adzayigawana ini malonda? Kodi udzadzaza khungu lake ni ntcheto kapena mutu wake ndi miyomba? Isanjike dzanja lako ukakumbukira nkhondoyi sudzateronso. Taona, chiyembekezo chako chapa iyo chipita pachabe. Kodi sadzatenga nkhawa munthu pakungoiona? Palibe wolimba mtima kuti adzayiputa. Ndipo ndaniyo adzayima pamaso pa ine? Ndaniyo anayamba kundipatsa ine kuti ndimthokoze? Zilizonse pansi pa thambo ponse ndi zanga. Sindikhala chete osatchula ziwalo za ng'onayo. Ndi mbiri ya mphamvu yake ndi makonzedwe ake okoma. Ndanadzasenda chovala chake chakunja? Adzalowa ndani ku mizere iwiri ya mano ake? Adzatsegula ndani zitseko za pakamwa pake? Mano ake aopsa pozungulira pawo. Mamba ake olimba ndi wokudzitama kwake amangika pamodzi ngati wokomeredwatu. Alumikizana lina ndi linzake, mphepo yosalowa pakati pawo. Amamatirana lina ndi linzake, agwirana osagawanikana. Pakuyetsemula ing'anipitsa kuwunika, ndi maso ake akunga zikope za mmawa. Mkamwa mwake mutuluka miuni, mbali wali za moto zibukamu. Mphuno mwake mutuluka utsi, ngati nkhali yobwadamuka ndi moto wa zinyantsi. Mpweya wake uyatsa makala, ndi mkamwa mwake mutuluka lawi la moto. Kukhosi kwake kukhala mphamvu, ndi mantha avumbuluka patsogolo pake. Nyama yake yapyapyala, igwirana, ikuima pathupi pake yosagwedezeka. Mtima wake ulimba ngati mwala, inde ulimba ngati mwala wa mphero. Ikanyamuka, amphamvu achita mantha, chifukwa chakuopsedwa azimidwa nzeru. Munthu akayiyamba ndi lupanga, ligoma, ngakhale nthungo kapena muvi kapena mkondo. Chitsulo ichiyesa phesi ndi mkuwa ngati mtengo woola. Muvi suithawitsa, miyala ya pachoponyera isandutsa chiputu. Zibonga ziyesedwa chiputu, iseka kuthikuza kwake kwa nthungo. Kumimba kwake ikunga mapale akuthwa, itasalala kuthope ngati chopunthira. Ichititsa nthumwi-thumwi pozama ngati nkhali, isanduliza nyanja ikunge mafuta. Ichititsa mifunde yonyezimira pambuyo pake, munthu akadati pozama pali ndi imvi. Pa dziko lapansi palibe china cholingana nayo, cholengedwa chopanda mantha. Ipenya chilichonse chodzikuza, ndiyo mfumu ya zodzitama zonse. Yobu mutu 42. Yobu adzijepetsa pamaso pa Mulungu, mabweziwo adzudzulidwa ndi Mulungu, Yobu apulumutsidwa nandalitsidwanso. Pamenepo Yobu anayankha Yehova nati, ndidziwa kuti mukhoza kuchita zonse, ndikuti palibe choletsa cholingirira chanu chilichonse. Ndani uyu abisa uphungu wosadziwa kanthu? Chifukwa chake, ndinafotokozera zimene sindinazizindikire, zondidabwitsa, zosazidziwa ine. Tamveranitu, ndidzanena ine, ndidzakufunsani mundidziwitse. Kumva ndidamva mbiri yanu, koma tsopano ndikupenyani maso. Chifukwa chake, ndekha ndidzinyansa, ndikulapa mfumbi ndi mapulusa. Kunali tsono atanena Yehova mawu awa kwa Yobu, Yehova anati kwa Elifazi wakutemani. Mkwiyo wanga, wakuyakira iwe ndi mabwenzi ako awiri. Pakuti simunandinenere choyenera mungana nena mtumiki wanga Yobu. Ndipo tsopano, mudzitengere ng'ombe zisanu ndi ziwiri, ndi nkhosa zamphongo zisanu ndi ziwiri, mumuke kwa mtumiki wanga Yobu, mudzifukizire nokha nsembe yopsereza, ndi mtumiki wanga Yobu adzapempherera inu, pakuti ndidzamvomereza iyeyu, kuti ndisachite nanu monga mwakupusa kwanu, popeza simunandinenere choyenera mungana nena mtumiki Yobu. Namuka Elifazi wa kutemani, ndi Bilidadi msuki, ndi Zofari wa kunaama, nachita monga Yehova adawawuza. Ndipo Yehova anavomereza Yobu, ndipo Yehova anachotsa ukapolo wa Yobu, pamene anapempherera mabwenzi ake. Yehova anachulukitsa zake zonse za Yobu, mpaka kuziwirikiza. Pamenepo anamdzera abale ake onse, ndi alongo ake onse, ndi onse odziwana naye kale, nadya naye mkate mnyumba yake, nampukusira mitu, namtonthoza pa zoyipa zonse Yehova anamfikitsirazi, nampatsanso yense ndalama ndi mphete ya golide. Ndipo Yehova anadalitsa chitsiriziro cha Yobu koposa chiyambi chake. Ndipo anali nazo nkhosa 10,000 ndi zinayi, ndi ngamira 5,000 ndi chimodzi, ndi ng'ombe za magoli 1,000, ndi abulu akazi 1,000. Anali nawonso ana amuna 7 ndi 2, ndi ana akazi 3. Ndipo anamutcha dzina la woyamba Yemima, ndi dzina la wachiwiri Keziya, ndi dzina la wachitatu Kereni Hapuki. Ndipo mdziko monse simunapezeka akazi okongola ngati ana akazi a Yobu. Nawapatsa cholowa atate wawo pamodzi ndi alongo awo. Ndipo zitatha izi, Yobu anakhala ndi moyo zaka 100,490, naona ana ake ndi zidzukulu zake mibado inayi. Namwalira Yobu wokalamba ndi wa masiku ochuluka.